Molweni kusasanje lovuyo ukuba lapha ngalentsasa kwaye siyavuya sonwabele obu bukhulu ubudlelwana kuzo ezingoma ezindala zokholo siyakuthanda oko aninjalo ichorus uAmen yilonto ayiyo uAmen yabona unelizwi lokugqibela lokuthetha kandihleli ngaphaya ndithetha nomhlobo wam omdala umzalwane uBrown ngelixa iingoma ziqhubeka kwaye wathi zalwane uBrenham andizange ndibone de kwayizolo oko ubuthetha malunga nako wathi ukuba abantu banokufika nje koko uthetha ngako wathi sonke isithintelo siya kusuka endleleni oko kunjalo ngqo injalo loo nto injalo ngqo ukuba nje unako ukuyiqonda yona ungayibamba yona yabona ekuthethenyi nomhlobo wam omncinci uAnnie Fendler ndiyaqikelela abanye benu kuqhagamshelo baya kumkhumbula uAnnie indlela awaguqulwa ngayo indlela awakhokelelwa ngayo enkosini akathethi singesi sihle okanye ndingathanda ukuba aze atsho ilizwi kwaye uba no whiz bakhe bonke bexutyanisiwe waye ndibuza ukuba ndiyakhumbula ixesha eShawano apho ahlala khona kwakukho indoda eyafela kanye emhlanganweni yawela ngaphaya esitulweni sayo yafa umlutere sazolisa wonke umntu ndathetha ilizwi lenkosi phezu kwayo yabuyela emomini yabuyela kakuyo abazange bagqide koku ya bafuna sibuyele kwakhona ndiyaqonda ukuba iFrance ngalentsasa kukho abangcono kunamawaka amabini amadoda amafrench akwiintsuku eziliqela zokuzila ukutya ukuze sizise umyalezo eFrance ngesiFrench isizwe sonke samaprotestanti indawo yeprotestanti yesizwe saseFrance kwaye ke thina iyaqalisa nje ukudubula ngoku nje ukuqalisa ikhasi liyazihlubula ukuze ingqolowa ibe nokulala phayangu yabona ke ubeka nje uhlonipha qhubeka uthandaza yabona kumbula abo balindela enkosini bayahlaziyeka emandleni koku kukho bendidiba budalana ndacinga ndingaba ndingaba kuyakubakho enye imvuselelo ndiyakubona elinye ixesha kwaye kumbula nje ukusuka entshona kuyakuza umkhweli wehashe elimhlobo siyakukhwela kule ndlela kwakhona injalo lonto kwamsinyane njengoko siba ngabalungeleyo sisithembiso uyabona koku ndifuna ukuthi kumzalwane uLeo bendithetha amalunga ngomzalwane uWood Phezolo umntakwabo ekubeni elapha mzalwana Leo ukuba wena neqela elincinci eliqhagamshelayo phezulu phaya ngale ntsasa dade uMessie utata wakho ulapha mbonile Phezolo ukhona apha esakhiweni ndaweni thini kwaye ukhangeleka ephilile kwaye elityendya ngentsasa awaphiliswa ngayo phezulu emnqubeni kwakukho ezimbini iingxaki zomhlaza besifa ngenene kwaye zombini zaphiliswa kwaye utata wakhe indoda endala uhlaselo lwentliziyo yaziswa eluzukweni lukathixo kwaye isemhlanganweni apha ndaweni ithile ndinakho ukuyibona phakathi kwesihlwele ngoku kodwa ibilapha phezulu umbuliso kuni nonke ngokunqumleze ilizwe apha kule imangalisayo indawo yeLife Tabernacle eShreveport kunye nesizelentli isihlwele sesikolo secawe ndiyazi ukuba bendihlala apha eShreveport hayi ukutsho kwanto ngokuchasene nabani kodwa lena ibiya kuba yindawo ebendiya kuza ebandleni kuyo kanye apha eLife Tabernacle eli asilohlelo iLife Tabernacle yona namhlanje ngumnquba ongaphandle kubuhlelo baphuma ehlelweni ngokuba bamkela mna kunye nalomyalezo ndiwushumayelayo umzalwane uJack Moore umzalwane nomhlobo wam wathatyathwa emahlelweni ngokuba wazoyamanisa nam kwaye ke ndicinga ufanele ukunconywa injalo lona uthixo amsikele kwaye phakamisela izandla zakhe phezulu emthandazweni kwaye ukholwe kunye naye kwaye ngoku dade uMoore andimboni nakweyiphi indawo yena ewe emva phaa ebekhangeleka ngathi yintwazana encinci ihleli khona ngaphaya ngale ntsasa konke oku kuncitywa kutsha nokukhangeleka njengesinxibo sepasika kwaye ikhangeleka njenge umzalwane uJack akazange amazi kwayena buqu ngoku dade uMoore ngokuqinisekileyo siyamkhumbula uAnna Jean noDon kunye nabo bonke ndiyavuya ukudibana nomzalwane uNolan wayengomnye wabalingani apha nomzalwane uAnnie ndimbuzile izolo ukuba uya kumcula la Amen ndinayo kushicilela kwaye ndiyonakalisile into nje ngokuyiphinda ukuyimamela Amen ndiyacinga unezwi lokuya lahlula onke amanye awo kwaye uJudy omncinci ndimqaphele ababini bakhangeleka kanye njengomntakwe nonomdade abakho njalo bangumyeni nomfazi khangela kubo ngamnye jonga kutheni bakhangeleka njengokuchanekileyo yabona kwaye ngenene esithandekayo esincinci isibini oko kuniyazi oko ku umzalwane uPhama osandula ukukhwela amanyathelo egolide leya yintombi yakhe nomkhwenyana kwaye okuya kuqinisekileyo uligalelo kuqeqesho lwakhe olulungileyo lomntwana kwaye unabanye futhi abatshate abalungiseleli ngokunjalo kwaye aba ngabavangeli kwaye basemadlelweni abo kunye nabanye ke kuhle kakhulu andimbonanga udade Phama ngokwenene andazi nokuba ndiya kumazi ukuba ndiyambona okanye hayi yena mhlawumbi undaweni ithi kakade emhlanganweni emva ngasemva uThixo akusikelele dade Phama intliziyo yam iyashukuma lonke ixesha ndicinga ngayo umzawane uPhama wayesandula ukukhwela amanyathelo nangoko imizuzu embalwa dade ndafumana umyalezo wokuba umkile bendingakwazi nje ukuyikholelwa uBilly undibizile kwaye umntu othile uye wafumanisa kwaye bebesazi sasingabathandekayo kangako abahlobo kwaye ukwazi ukuba wayemkile ibidlikidla ngenene kodwa sonke kufanele sihambe kungakhathaliseki ukuba singobani kufanele sihambe ngamnye ngamnye kodwa kukho into ekuphela kwayo masive isiphetho somba wonke yoyika uThixo kwaye ugcine imimiselo yakhe kuba oko yimfanelo ezeleyo yoluntu lonke imizekeliso ishumi elinesibini ngoku andinaxesha lininzi lesi sifundo sesikolo secawe kwaye ndisisitshotsho yitsho umzalwane uPeregrine wenze into elungileyo undivile ndisitsho phezolo ndikhumbula intwana encinci yeenwele zam yokundigcina wabiza phaya kwaye wazama ukwenza umntu ayibhabhise ayizise kum ndathi usemva kwexesha kakhulu sele ndisisitshotsho ndizamile iminyaka ukufumana ukuphumelela okuthile kodwa xa ndawafumana okuya yayinyanga kodwa ndiyilibele ngeli xesha ke kancikane ndisisitshotsho ke ndinyamezeleni ukuba niyakukwenza ekuthetheni ngoku bangaphi abathanda isikolo secawe oh bethu injalo loo nto yinto elungileyo ukuthumela abantwana bakho kuyo hayi mandikulungise oko into elungileyo ukuzisa abantwana bakho kuyo oko kulungile ukuzisa abantwana bakho uze nawe bangaphi abayaziyo indlela isikolo sethu secawe sasisuka phi kuqala sasisuka phi eNgilane sasibizwa ntoni kuqala isikolo esidlakadlaka injalo loo nto sasibizwa isikolo esidlakadlaka njengoko ndilibele igama lendoda ngoku eyasisekayo yayingubani igama layo injalo loo nto ngokuchanekileyo injalo kwaye wafumana abafo abancinci wabasusa esitratweni bedlakadlaka kwaye bengenandawo yokuya bebabi kakhulu waze wabazisa kwaye waqalisa ukubanika izifundo kwiBhayibhile kwaye yakhula ukuya kwenye yezinkulu iziluleko zebandla phantsi namhlanje isikolo secawa kulungile ukuya kuso qiniseka ukuza zisa abantwana bakho ndiyacinga umnquba apha unabafundisi ntsapho amagumbi axhotyisiweyo iminyaka nanjalo njalo kwaye nina baguquki abatsha abasandula kuza kuKristu landelani umyalezo zani apha kwiLife Tabernacle kwaye baya kunenzela okulungileyo ngoku ngobu busuku siza kuba nohlobo lwakudala umgca wokuthandazelwa siza kuthandazela nje abagulayo ngendlela ebesiqhele ngayo umzalwane uJack nomzalwane uBrown ndiyakhumbula ndibona umzalwana uBrown ezama ukunikeza loo makhadi okuthandazelwa kwaye indlela yena ekubeni engumlungiseleli ngokwakhe kwaye ngaloo mihla umbutho dina esi bafaka uxinezelelo kuye niyazi ndingumzalwane wakho kule nto uyazi kufanele undenze ndibe phaya oh ngokuqinisekileyo waba nexesha elinzima kodwa wahlala nje enyanisekile nje ngokunyaniseka kunokuba njalo umzalwane uBrown uyelungileyo indoda kwaye ke siyamthanda kwaye njengoko ndibona sonke kuthi abathathu bethu befikelela bexhexhela ekugugeni siphela iyakuba yinto embi kakhulu ukuba asiyifakanga ngaphakathi kwethu laa nto inkulu oko sikwaziyo ukuba yinyaniso silungiselela nje ukuguqukela emva ngenye yezimini, emva kubutsha bobufana bethu kwakhona, apho kwakungasayi imizimba yethu imiliswa ngakumbi isenziwa ekufanekisweni kunye naye ukuze ime. Kuba xa lo mnquba wasemhlabeni wokuhlala kwethu uthi uchithwe, kukho omnye olindileyo. Kwaye indawo enombulelo ngayo sihlobo esithandekayo yokuba ethandekayo iNkosi uYesu, nina bandithembayo ekubeni ndinixelele inyaniso, ethandekayo iNkosi uYesu, ngenye intsasa malunga nentsimbi yesibhozo yandenza ndabona elalizwe ngoku yayingengombono, kodwa andifuni kukutsho oko nantoni ekwakuyiyo. Yayingenene nje njengoko ndithetha kuni apha. Ngoku ndazibona iimbuso zabo bantu kwaye bendingenakho ukubaqonda, babeguqukele emva kubutsha kwakhona kwaye babengenene nje njengoko bendiya kubabamba izandla zabo nezinto nje ngokuyinene. Kwaye yandinceda ngokuba ndandiqhele ukuba nembono xa umntu efile nje umphefumlo wabo uphumile, kodwa ngoko xa wacaphula oko kum okokuba ukuba lo mnquba wasemhlabeni wokuhlala kwethu uthi sele sinawo omnye, yabona, kwaye sifanele sibe nento yonke kwizithathu ukwenza ingqibelelo, yabona, kwaye kukho umzimba omnye apha ngoko laa mzimba phaya, nto leyo engumzimba wezulu uze emva koko umzimba ozukisiweyo eluvukweni, yabona, oko kwenza igqibeke, yabona. Ke iyi asiyontsomi, asiyombono, asingomoya, yindoda nomfazi njengoko ninjalo kanye ngokuchanekileyo. Kwaye ngoko iminyaka eyagqithayo ndibone imimango yabalahlekileyo kwaye ndandiphaya, ndiyakuxelela sihlobo, njengendoda endala andikucenge ngoku ukunqumleza isizwe ngale ntsasa, ungaze ufune ukubona laa ndawo. Akukho ndlela konke konke endinoku ukuba bendingumzobi ekunye nosiba lokuzoba, bendingenakuzoba umfanekiso. Njengomlungiseleli andinakuyicacisa kuni ukuthetha ngesihoko ekubeni yindawo evuthayo ingamawaka ukuphindwaphindwa ukuba mbi kunoko, okubi kakhulu okuhamba naso. Kwaye izulu okanye le ndawo naphi na apho yayikhona andiyazi mandiyibize ntoni, ubhekiselela kuyo phaya njengemiphefumlo phantsi kwesibingelelo, kodwa xa yayilapho andizange, akukho ndlela yokucacisa obungako obukhulu obukuko kukho. Ngoku kufanele nje uthabathe ilizwi lam ndingumntu nje, yabona, kodwa le mibono esoloko isenzeka nje ngokohlobo endinixelele ngako kwaye niyazi yonke kuyo ibe inyanisile, oko yinyaniso kananjalo. Nantoni na oyenzayo ukuba uphosa yonke into engenye impilo, amandla, ukubona kwakho, nantoni eyiyo ungakuphosi okuya, akukho nto enokuthelekiswa nayo. Iyi akukho gama ulwimi lesiNgesi endilaziyo elinokuyivakalisa. Ukuba ubuya kuthi gqibeleleyo ingapha yakoko, balaseleyo ingapha yakoko, ukubalasela akukho mazwi endiwaziyo anokuyivakalisa ukuba yayinjalo. Kwaye emva koko ukucinga ayiso siphelo sayo okwakaloku nje ndacinga, mna ndibe ndisoyika ukuza koku. Ndathi ingaba niyatya, wathi hayi apha asityi apha, kodwa xa sibuyela emhlabeni siya kwamkela umzimba esityela kuwo. Kulungile, ndandinakho ukubava ngokuchukumisa bona nje befana nokuya, yabona, kwaye bona ndathi kuhle nine, oh ewe banomzimba, hayi nje intsomi ngumzimba, siyazana. Bonke babendazi bendanga izigidi zabo, ndaze ndathi kuhle ndifuna ukubona yena lowo undizise apha. Yathi akunakho ukumbona ngoku, fanele ulinde. Yathi kutheni undifakile phezulu apha, bathi ubuyinkokheli ebomini. Ndaze ndathi ingaba uthetha ukuba bonke ngamaBrenham, wathi hayi abo ngabaguqulwa bakho kuKristu, yabona. Ndabhekabheka kwaye ngoko bonke ubusuku obunzima kunye nezilingo gqithile xa ndandinokubona ubuso babo. Umfazi omncinci wabalekela phaya, omnye wabahle kakhulu abafazi, waze balahlela nje iingalo zakhe wandihola, waze wathi mzalwana othandekayo. Kwaye xa wagqithayo ngoku wayengumfazi, kude kodwa khona phaya akusayi kubakho sona yabona amadlala ethu ayaguqulwa phaya abasayi kukhulisa abantwana kwakhona phaya yabona yabona konke kunye intoni eyenza umahluko umzwa eso sisizathu ndingakholelwa ekudaniseni emgangathweni akukho ndodo mna phambi kothixo kunye nebhayibhile yam ndiye ndaphila cocekileyo ndengalaa ndlela kubomi bam xa ndandiyinkwenkwe encinci konke ukuhamba ngobutsha ubudoda bam nayiphi intombi endakhe ndaphuma nayo ndingabuyela emva emgwebeni kunye nayo yabona kodwa akukho ndodo andikhathali ungubani enokuvumela umfazi ekwenziweni umfazi akwange ngokusondele kuwe ukuba uyindoda esempilweni ngokunyanisekileyo kukho umzwa kodwa yayingekho phaya akukho madlala nonke nilidlala elinye yabona nje olunyulu olungakrexezwanga uthando lobudade nobuzalwana ngaphezulu kunokuba ibiyakuba njalo ngawe nkqu nangawe ukwanga intombi yakho encinci yabona intombi yakho nangona yenziwe ulibhinqa kwaye wena ulidubu yabona ingenza into kodwa phaya ayinako isono sigqityiwe konke kugqityiwe yabona ngenene nje olwenene uthando olungcwele kwaye ndajonga kulaa mfazi kwakukho ukukhangeleka kuzizigidi zabo phaya kwaye bonke beneenwele ezinde kunye neengubo ezimhlophe ukuhla kwaye kwaye lo yena owayethetha nam wathi akumqondi yena ngathi hayi wathi wayekumashumi alithoba xa wamkhokelela kuKristu ubabalo olumangalisayo okunjani ukuvakala kamnandi yabona akukho nje ndlela yokuba nakho ukucacisa into okuyiyo thabatha nje ilizwi lam ukuba niyandikholelwa qiniseka ekwenzeni tshisa yonke ibhulorho yehlabathi emva kwakho ndiyakholwa ibandla liyaqalisa ukuva umyalezo kwaye liyaqalisa ukuqonda kodwa sihlobo phulaphulani kufuneka silale ebukhoneni bukanyana kufuneka sivuthiswe olwethu olwethu ukholo aluvuthwanga ngobukrelekrele siyawuva umyalezo athe uthixo wasinika kwaye sibona imiqondiso athe wasibonisa kwaye wawungqinisisa ngebhayibhile iphaya kodwa oh indlela ibandla elidinga ngayo ukulala ebukhoneni bakhe lide lithambe yazi kwaye libe mnandi emoyeni ukuze lihlanjwe ngamanye amaxesha ekuthetheni umyalezo uba ngqwabalayo kufuneka uwaphule ngolwa hlobo ukuba kufuneka uqhoboshe isikhonkwane ukusenza sibambe kodwa xa ibandla liyifumana abanyuliweyo bayakhutshwa baze bohlulwe ngoko ebukhoneni bukathixo yayazi iyakuba yinto njengabantu babenjalo phaya xa lisenza uchwilo lwalo bendiza kuthetha ngale ntsasa kuchwilo kodwa andinalo nje ilizwi elaneleyo lokuyenza kwaye ke inyamezeleni ithutyana into endifuna ukuthetha ngayo isifundo sika indawo kathixo ekuphela kwayo enikezelweyo yokunqula ngoku isesikhulu isiqendwana sithandazeni ngoku kwaye ngaphandle ekunqumlezeni imihlaba ngale ntsasa naphi na apho nikhoyo kubudali intloko zenu nje imizuzu embalwa yibani ngabanyanisekileyo ngenene ngoku sisondela elizwini likathixo nto leyo inguthixo kwimoyombhalo mbhali omkhulu wale ncwadi iyimbewu sifundisiwe ukuba umhlwayelo wahlwayela utsho ke umbhali ngoku siyaqonda ukuba imbewu iya kukhula ukuba ikuhlobo olulungileyo lomhlaba ke bawo unganakho ngale ntsasa ukuthabatha imithana enameva namakhakakhaka nokungakholwa neengcinga ezithandabuzayo uzikhuphe ezintliziyweni zethu ukuze ilizwi likathixo libe nokukhula ngokukhululekileyo linkcenkceshelwe ngomoya ezintliziyweni zethu ukuze sibe ngabantu bakathixo siphe oko bawo oko ziintliziyo zethu hayi kuphela kuthi thina abakuqondileyo oku kodwa kwanga kungaba khona abanye kwisizwe sonke intliziyo yomnye ngamnye ivutha luthando nobubele ukuhamba ukuya kuzama ukuzuza umzalwane olahlekileyo udade olahlekileyo siphe kona namhlanje thixo sijonge ngokupheleleyo kuwe kuba ungumkhokeli wethu nenkosi yethu Siyathandaza ukuba uya kusikhokela elizwini lakho namhlanje kwaye usinike iintsikelelo zakho. Ngobabalo lwakho nasegameni lakho siyayicela. Amen. Ngoko, masithabathe ukwenzela isiqendwana sethu. Ndifuna ukufunda kwincwadi yeDeuteronomy, iTestamente endala. Nje ukubeka isibhalo. Ndinemibhalo embalwa endiyibhalileyo ngokukhawuleza emva kokuba ndibuyile kwisidlo sakusasa kunye nomzalwane uVey. Andizange ndikwazi ukubulela indoda ngaphaya kulaa hotele, laa venkile yokutyela ngobunye ubusuku eyahlawulela esethu isidlo sangorhatya. Umfazi kunye nam nentombi yam encinci sasingaphaya kwaye xa ndaya kuhlawula ityala lam umntu othile wayelihlawule nokuba yayingubani ndiyakubulela. Wathi indoda ehleli ekupheleni kwesitulo akade kwakukho iqela lonke khona phaya esilaziyo. Ngoko mna olunye uhlobo lwekikapu into ethile njeya indawo phandle apho ivenkile yokutyela esasikuyo. Enkosi nokuba yayingubani owakwenzayo okuya ngamnye kuni uThixo anisikelele. Ngoku kwisahluko seshumi elinesithandathu seDeuteronomy ukugcinwa kwePasika ke sinqwenela ukufunda malunga nemiqolo embalwa yokuqala emine okanye emihlanu imiqolo emithandathu apho. Yigcine inyanga enguAbibi, igcine iPasika, oko kuthetha uApril, uYehova uThixo wenu. Ngokuba kule nyanga yalo Abibi, uYehova uThixo wakho wakukhupha eYiputa ngobusuku, uze ubingelele iPasika kuYehova uThixo wakho, impahla emfutshane neenkomo, kuloo ndawo uYehova aya kuyinyulela ukuba alibeke kuyo igama lakhe. Uze udle isonka esingenagwele kunye nayo, imihla yoba siqhenqe uya kudla esingenagwele isonka. Isonka kunye nayo ngokuba owaphuma uphuthuphuthu ezweni laseYiputa ukuze ukhumbule umhla wokuphuma ngawo ezweni laseYiputa yonke imihla yobomi bakho. Kwaye akusayi kubakho sonka singenagwele sibonwe kuni kuyo yonke imida yenu imihla esixhenxe, ze kungabikho ntwana yanyama oyibingelelayo ngokuhlwa ngosuku lokuqala eba ngumbeko kude kuse. Akunakho ukuyibingelela iPasika ulimbi isanga akunikayo uYehova uThixo wakho. Kodwa kwindawo uYehova uThixo wakho ayonyulele ukulibeka khona igama lakhe wobingelela apho iPasika ngokuhlwa ekutshoneni kwelanga ngexesha owaphuma ngalo eYiputa. Ngoku yanga iNkosi ingongeza iintsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo. Ngoku ingaba umboko wokuthetha unokufirhiza kuwo phezolo ndivile ibinjalo? Ingaba ninako ukuva kakuhle ndaweni yonke? Aninako ukuva? Ingaba oko kungcono? Ingaba oko kungcono ukuthetha ngemiboko ezantsi okufana noku? Ndibutshotorhana nje ke ndimi kufutshane ngale ntsasa ngenxa yeso sizathu, kwaye ndiyathemba ukuba umzalwana uPerry anganako ukuwufikisa khona phaya. Ingaba ninako ukuva kakuhle ngoku? Ndicinga ilungisiwe, ulungile. Ngoku iqo into endifuna ukuthetha malunga nayo ngale ntsasa eyokuba uThixo unendawo ekuphela kwayo apho umnquli anokuhlangana noThixo, indawo ekuphela kwayo. Kuzo izigaba abaninzi bayifunile le ndawo ifihlakeleyo kaThixo kuzo zonke izigaba. KwaNkqu noYobhi wafuna ukwazi apho wayehlala khona ukuba ndingaya endlwini yakhe ndinkqonkqoze elucangweni lwakhe. UYobhi wayefuna ukufumana indawo ahlala kuyo uThixo kuba apho kulapho uThixo nosapho lwakhe enqulwa ngokumanyeneyo. Njengezolo kumyalezo wayizolo kusasa siyafumanisa ukuba kukhona okunokwenzeka umntu anqule uThixo elizeni ngolunyanisekileyo unqulo. UThixo unazo zonke ezi zinto zilungiselelwe thina kodwa into yayo yile kufanele siphande ukufumana apho zikhoyo. UPaulus waxelela uTimothy ukuba aphande kwaye abe kwixesha nangaphandle kwexesha akulungele ukunika ilizwi okanye lethemba elalingaphakathi kuye. Ngoku zonke ezi zinto zikhona phaya kwaye siyafumanisa. Amanye amaxesha ndingathanda ukuza eShreveport apho sibe nje namalunga nesibini okanye isithathu seveki nje ukuthabatha amashumi amathathu emizuzu ubusuku kwaye nje ekufundiseni. Yabona, nje ukuhlala kanye elizwini le mijelo yemfihlelo, yabona, apho sinokufumanisa nje indlela yokungena. Kwaye nje uyaqwalasela, ulandela inkokhelo kaThixo, kukho kuphela isitixo esinye kwicango ngalunye, injalo lona. Kwaye akukho sitixo simbi, akukhathaliseki sikhangeleka kangakanani njengaso. UThixo akanasitixo esinguvula konke, sisitixo nje esinye. Kwaye ngoku kufanele ube naso esasitixo okanye icango alisokuze livuleke, akukhathaliseki unyaniseke kangakanani, futhi akusayi kukwazi ukuvula ela cango. Ngoku bangaphi ababekhona kwisidlo sakusasa izolo ngenye intsasa? Kulungile, ndiyacinga abaninzi, ubuncinci 90% eepesenti enu okanye ngaphezulu. Ukunika imvelaphi yoku endiza kukutsho, uDavide wayengukumkani othanjisiweyo, umthanjiswa kaThixo, oyena mkhulu ukumkani kaIsrayeli owakhe wabakho ngaphandle kwenkosi uYesu enguThixo lowo othanjisiweyo. UDavide ngunyana wakhe, okanye uYesu wayengunyana kaDavide kumlibo inyama, kwaye kufanele ahlale kwitrone kaDavide njengalowo adle ilifa njengenkosana yasoloko isidla ilifa itrone kakumkani. Qaphela ngoku ukuba uDavide ekubeni ethanjisiwe noko ngentambiso wayenza waphuma entandweni yenkosi kunye nayo loo ntambiso, kwaye bonke abantu, hayi ukubaleka ngesibhalo okanye isitixo sesi sityhilelo, bonke babo bethanjisiwe nabo bonke ngokudibeneyo bekhwaza kwaye bedumisa uThixo ngenxa yento eyayikhangeleka ilungile ukubuyisela ilizwi likaThixo endlwini kaThixo. Kodwa uDavide wayengukumkani, hayi umprofeti, yabona, yena kwakukho umprofeti elizweni wokuyenza ngaye, kwaye uThixo akayihlonipha yonke intshukumo ngokuba abazange basebenzise isitixo silungileyo, ucango zange luvuleke. Kwaye ngoku sifanele sikhumbule oku kwaye sigcine oko engqondweni. Kukho yonke into kaThixo inye indlela ethile ekufuneka yenziwe ngayo, kwaye uyayigqiba. Ngoku phaya uThixo wayenebandla elithile elinye athi ahlangane nabantu kulo, kwaye uyakukwamkela kwela bandla, kwaye hayi bandla limbi. Ndikutshilo oko ngokuba ndiye andaviwa ngokuchanekileyo amaxesha amaninzi, kwaye abantu bandixelele ndithi, ungumKristu, ndingumBhaptisti, ungumKristu, ndingumWesile, ungumKristu, ndingumPentekoste. Ngoku yabona, oko akuthethi nto kuThixo, uyanyikinyela nje ngesitixo esingesiso. Kodwa sikhona isitixo esisiso, kukho esinye apho uThixo, uThixo zange athembise ukuhlangana nawe njengomWesile okanye njengomBhaptisti okanye umPentekoste okanye elinye ihlelo. Akazange ngqu agqale mahlelo achasene naye. Kulaa myalezo mde ndiyakuwufumana wona emnqubeni kwakamsinya, kwaye ngoko umzalwane uJack uyakuwuva wona, uze emva koko nibe nakho ukubona oko nikufuna ukukwenza malunga nawo, kuba uyakushicilelwa. Ngoku abantu benza ngathi uThixo unyanzelekile nje ukuhlangana nabo kwimiqathango yemfundo yabo ngenkolo. Ngoku abantu benza njalo, abasokuze bazimanye nkqu omnye nomnye. iTrinity okanye iPentecost ayisokuze izimanye nabobunye, nabo abobunye bengasoze bazimanye neTrinity. UmWesile akasokuze nomBhaptisti ngokuba omnye ungowomthetho nomnye ngumCalvin, ke abanabudlelwana konke konke, kwaye bajija ingqondo zabantu zijikeleze kakubi okokuba bade bachasane omnye nomnye. Ndiye kuthandaza ngexesha elithile elidlulileyo kwigumbi lesibhedlela kwakukho inenekazi lilele phaya ligula kakhulu lisiya phantsi kotyando babelindela ukuba life. Elinye inenekazi lilele phaya ndabizwa ukuba ndilithandazele ndathi kulo ungakhathazeka nje umzuzu ukuba ndingathandaza. Laza lathi, "Tsala la mkhusane," ndaze ndathi, "Ndiyaxolisa," ndathi, "Nje bendiza kuthandaza," ndathi, "Tsala la mkhusane," ndathi, "Ewe mama." Lona nonyana walo behleli phaya oqhelekileyo omncinci uRicky ukujongeka, ndaze ndathi, "Kuhle, ingaba akunguye umKristu?" Ndathi, "Singamawisile." Ndathi, "Kuhle, andizange ndibuze oko, ndibuze ukuba ungumKristu na, yabona." Ndaze ke lathi, "Tsala la mkhusane," yabona. Ngokuba umntu owayengomwisile wayeza kwenza umthandazo kumfazi ofayo, nto leyo laliyiyo nalo, kodwa ngokuba yayingabandakanyeki kumbutho wakhe lalingafuni kwakuyiva okanye libe nento yakwenza nalo. Ukuba oko asingomFarisi andizange ndimbone omnye. Linda de uve umkhondo wenyoko. Aha, ulungi. Ngoku cinga ngoku ukuba ihlelo labo lelikhuphela kwalo elibhalisiweyo kuThixo. UThixo akasokuze akuve ude ube ngumwisi okanye umbhaptisi okanye umkliniki okanye owobunye okanye into ethile enjengaleyo. Akulunganga oko kwaye leyo yinjongo yam, kodwa ukuba kukho onjalo unqwene ezingqondweni zabantu neentliziyo zokuba zilunge, andikholwa umfazi wayenza ngokuba okanye nabani umntu ongomnye. Umwisile ebengasokuze avuke athethelele ibandla lasewisile ngokuba uyayazi yayingalunganga. Indoda icinga ukuba ilungile. Andikholwa umtrinithi uyakohlwaya owobunye okanye owobunye umtrinithi nompentekost ngokuba efuna ukuba ngowahlukileyo. Ucinga ulungile kwaye ufanele uhloniphe imbono yakhe. Uyazi itsaleka macala omabini, kodwa kumbula kuko konke okuya. Ukuba kukho into ethile entliziyweni yendoda okanye entliziyweni yomfazi abathi bakholele ukuba oko kulungile, emva koko kufanele kubekho into ethile elungileyo. Njengoko ndasoloko ndisithi, xa inzulu ibiza kwinzulu kufanele kubekho inzulu esabela kwelaa bizo. Niyazi sixelelwe ukuba intini yakhe yahamba phezu konxweme lolwandle ngemilenze, kodwa ngoku ayinamilenze, yajika yangamaphiko kuba yayinako yayinesidingo samaphiko xa yasuka emhlabeni isilwanyana esinoboya isiya elwandle. Indalo yayenzela amaphiko endaweni yemilenze kuba yayinokudada ngaphezu kokuba yenzayo ngokuhamba kwayo. Andinako ukucika ngale ndoda inkulu ngoku eye yaya kwincam yasezantsi. Yayingubani igama layo? Bate. Batsho ukuthi yayineedyasi ezenzelwe iinkomo ezithile kulo mboniso eyathi yathabatha iinkomo ukwenzela ubisi, kwaye yenza iidyasi zoboya ukugcina zona iinkomo zingagodoleli ukufa. Kodwa xa yafikayo phaya zazingadingi nanye idyasi yoboya, indalo yazikhulisela zona, yabona. Utheni ngaphambi kokuba kwakukho iphiko kumqolo wentlanzi kwafanela ukuba kubekho amanzi wokuba idade kuwo okanye yayingenakho ukuba nephiko? Phaya ngaphambi kokuba kubekho umthi wokukhula emhlabeni kwafanela kubekho umhlaba kuqala wokuba wona ukhule kuwo, okanye bekungayi kubakho mntu? Ke niyabona, oko nje kukho into ethile entliziyweni yomntu ebiza into ethile, kufanele kubekho into ethile phandle phaya yokusabela ukonelisa olwabizo. Umfazi, utyando lwesidumbu lwenziwa apha ngaxesha lithile ligqithileyo kumfazi owafayo, kwaye isizathu babanga okwambulalayo watya amatswele ngokuqhubekekayo lonke ixesha. Ukuba ebengatyi matswele intloko yakhe ibiya kurhawuzelela nayo yonke into babengenakho ukuyazi. Ke ekwenzeni utyando lwesidumbu bafumana isihluma emfazini uhlobo oluthile lwesele, babe negama layo, kwaye babe nakho ukuthatha esaa sihluma baze basibeke esityeni samatswele kwaye sinyibilikise amatswele ngobusuku, yabona. Yayiyintoni? Yayiyinto emfazini eyayibiza amatswele kwaye ukuba kwakungayi kubakho amatswele kwakungasayi kubakho sihluma ngamanye amazwi kufanele kubekho umdali kuqala ngaphambi kokuba kubekho indalo yabona ngoku ukuba entliziyweni yomntu kukho ulangazelelo njengomwisile mbhaptisi mrhabe mkatolika zonke ezi zizezinye zizama ukufumana leyo inye inyanisekileyo indlela kwaye baxelelwe ngabapristi okanye abelusi babo nanjalo njalo ukuba lena yindlela enyanisekileyo bathi umpristi uthi akukho ntsindiso ngaphandle kwebandla lekatolika kuhle ibandla ngalinye lithatha elakhe imbono eyeyalo abanye babo abayi kuyivuma kodwa bayayenza ngezenzo zabo izenzo zakho zithetha kakhulu kunamazwi akho nje iyi ngenye indlela bangaphezulu nje komhana hanisi kunokuba injalo ikatolika ikatolika iyayivuma ngokuphandle ndiyakholwa ukuba lena ikukuphela kwento kodwa abasayi kukwenza oko bayayifihla kodwa izenzo zabo zibonakalisa oko bakucingayo yabona ngoku kufanele kubekho ngoko indawo enye ngokuba kukho umnqweno entliziyweni yomntu yokuyifumana kwaye ndiyacinga ukuba ilizwi likaThixo linempendulo yayo yonke into esinesidingo sayo ke uThixo unempendulo kwaye masiyiphande yona ngoku ezibhalweni kwaye ngoko ukuba uThixo uya kusibonisa ngezibhalo indawo ekuphela kwayo umhlaba okuphela kwawo ihlelo ekuphela kwalo ukuba kunjalo indlela ekuphela kwayo ayakuthi uThixo ahlangane kuyo nomntu emva koko ufanele sibambelele koku ya uba sifumene inyaniso yeBhayibhile oko ikutshoyo ngoko igama uDuteronomi igama ngokwalo lithetha imithetho emibini igama uDuteronomi kwaye uThixo unemithetho emibini imithetho emibini omnye wawo kukungathobeli elizwini uze ufe ongomnye ukuthobela elizwini uze uphile leyo imithetho emibini kwaye iDuteronomi ithetha loo mithetho emibini yona yomibini iye yadandalaziswa ngokupheleleyo kuthi esibhalweni omnye wayo ukufa ongomnye bubomi ubomi nokufa uThixo uqubisana kuphela ebomini uSathana kuphela ekufeni kwaye oku kwadandalaziswa ehlabathini ekuhleni ngokuphandle phambi kweliso lonke kwaye akukho kuzithethela kuthi omnye wawo wadandalaziswa entabeni yeSinayi xa umthetho wanikezelwayo lowo owagwebela uhlanga lonke loluntu ekufeni ongomnye wanikezwa entabeni yeCalvary owazisa lonke uhlanga loluntu ebomini xa isohlwayo sahlawulwayo nguYesu Kristu imithetho yomibini yeDuteronomi yazalisekiswa kwezi zimbini izinto ezinkulu ndifuna niqaphele kwakhona kwakukho kananjalo iminqophiso emibini eyanikezwayo omnye umnqophiso wanikezelwa kuAdam lo wawukukwimiqathango njengomthetho ukuba akuyi kuchukumisa oku ngoko uyakuphila kodwa ukuba uchukumisa oku uyakufa lowo yayingumthetho emva koko kwakukho omnye umthetho owanikezwayo kuAbraham wona lowo yayingowobabalo ngaphandle kwemiqathango ndikusindisile wena nembewu yakho emva kwakho amen leyo luhlobo lweCalvary hayi umfuziselo womnqophiso kaAdam ngumnqophiso kubuAbraham kodwa ngoku siyamva yena esithi kukho indawo enye ekuphela kwayo apho aya kuhlangana khona nomntu onqulayo siyayifunda kanye apha kwisiqendwana siya kubhekiselela kuyo emva kwemizuzu embalwa ngoko ukuba kukho indawo enye ekuphela kwayo athi uThixo wahlangane nomntu kufanele silumke kakhulu ngoko masibeke ecaleni izithethe zethu ngale ntsasa kwaye kwesi sifundo sesikolo secawe size siqiniseke kakhulu ukuba siyayifumana la ndawo inye ngokuba uThixo utshilo apha akayi kukwamkela wena nakweyiphi engenye indawo naliphi elingelinye ibandla akasayi kukwamkela kulo kuphela ebandleni lakhe phela kwendawo aya kukwamkela khona ngoko uthini mzalwane uBrenham ukuba ndinyanisekile. Hayi, kumbula, uYesu wathetha kubantu ababenyanisekile, abanquli bomhla wakhe, kwaye wathi, nindinqula mna elizeni, oluyinyaniso, unqulo lwenene ukusuka emazantsi entliziyo zabo. Nindinqula mna elizeni, nifundisa imfundiso imithetho yabantu, okanye imvumonkolo yobuhlelo babo. Ngokunyaniseka, ngentlonipho, nje ukuba ngowenkolo kangangokuba banokuba nako, kwaye oko kwakungekho kutsha nje kubaFarisi, uKayini noAbeli, abanquli bokuqala, ababini abazalwayo kuzalo lwendalo apha emhlabeni ngokuqinisekileyo beza ngesimilo esinye. UKayini wayengonenkolo kanye njengoAbeli wayenjalo, bobabini bakha izibingelelo, bobabini babemthanda uThixo, bobabini benza amadili, bobabini banqula, bobabini bahlawula isishumi, bobabini benza yonke into nje ngokufanayo. Kodwa uAbeli ngokholo, nto leyo isisityhilelo, ilizwi likaThixo lityhiliwe, lenziwe lacaca, labonakaliswa, laze langqinelwa uzuko. UKayini wenza umbingelelo, kodwa uThixo akazange awungqinele. UThixo wafuna unqulo, kwaye uKayini wenza umbingelelo, kodwa uThixo akazange awungqinele. Kodwa ngejelo elinyanisekileyo uthi, kulungile, ibandla lam lilo elam, linda nje umzuzu. UThixo utolika ilizwi elilelakhe yena ngemiqathango yalo athe wayithetha kulo. Uyabona, wathi uKayini, ndinenkolo, ndingumthandi womenzi wam, ndinikela kuwe esi sihle isibingelelo, ndinikela kuwe lo mbingelelo, ndakhe zonke ezi zinto, Nkosi, ngokuba ndiyakuthanda wena. UAbeli wathetha kwa into enye, ngoku ngulowo ungqinelweyo, lowo ubonakalisiweyo, kwaye uThixo uyehla aze amkele idini likaAbeli, ngokuba ngesityhilelo wabetha ijelo elinyanisekileyo likaThixo elalamkelekile. Ngoku qaphela la moya kaKayini usiza ukwehla ngqo ngesibhalo kanye ukuqhubeka ukuza kuwo wona lo mhla wokugqibela. Ongowesiseko nje, ongowesiseko njengoko omnye wayenjalo. Jonga kumprofeti uBhalamu kunye nomprofeti uMoses, bobabini benezibingelelo ezisixhenxe, izibingelelo zikaYehova, igazi kuso ngasinye, kwaye hayi kuphela okuya, kodwa iinkunzi zegusha kuso ngasinye. Ngokwamanani ngokuchanekileyo, inani elililo, isixhenxe, ingqibelelo, iinkunzi zegusha ezisixhenxe, njengokufanayo ngqo zozibini izibingelelo, zize zesiseko njengoko esinye sasinjalo, nesinye kananjalo sasinjalo. Kodwa kubani uThixo wamngqinelayo? Yabona, yabona, lowo owayeselizwini lakhe. Ngokwesiseko akuthethi kangako, sisityhilelo sikaThixo. Ngokucinga, la madoda kutheni abizwa kwaye abekwa kule meko abaFarisi nguYesu wathi, indinqula elizeni? Ukunqula yena, unqulo lwenene, unqulo lwenyaniso olusuka ezintliziyweni zabo. Nina, indinqula elizeni? Kutheni befundisa imfundiso imithetho yabantu, ngoko ke nenza imithetho kaThixo ingabi namandla ebantwini? Ukuba ndinifundise umyalezo obuwisile, awuyi kwenza nto kuwe. Eli lixesha lomtshakazi. Ukuba uMoses wafundisa umyalezo kaNoa, ubungayi kusebenza. Ukuba uYesu wafundisa umyalezo kaMoses, ubingayi kusebenza. Ngokuba imbewu emiselwe ngexa elingaphambili ilele phaya, eya kunkcenkceshelwa kuphela ngohlobo lwamanzi anikezelwe laa mbewu. Yabona, ayikukhuliswa nayeyiphi engenye imeko, ifanele ibe yimeko ekhulisa yona. Ngoku ungathatha iqanda lenkukhu ulibeke kwisifukamisi elifanele libe phantsi kwesikhukukazi, kodwa liyakuqandusela kakade. Libeke phantsi kwentshontsho lentsha, liyakuqandusela. Bubushushu imeko elenza liqandusele, ke lifanele libe phantsi kwemeko. Ungathatha iqanda elilungileyo eliphilileyo uze ulibeke phantsi kwesikhukukazi esifileyo, aliyi kuqandusela. Yabona, yabona, imeko. Kuhle leyo, indlela ekuyiyo kwesi sigaba esiphila kuso. Kufanele ufumane yintoni indlela kaThixo yokuyenza yesi sigaba. Yiloo nto uMartin Luther wayifumanayo, yiloo nto uJohn Wesley wayifumanayo, yiloo nto amaPentecoste ayifumanayo kwisigaba sawo, isigaba sikaThixo nexesha lokuyenza. Ngoku amaPentecoste laa mzalwana omnye yakholwa elakhe elinye leliso lakhe laliphumile, umzalwana ontsundu owaqala ngenene umyalezo wePentecoste eCalifornia endala iAzusa Street. Wayehlekwa ukuba wayeyinigro, wayesenziwa into yokuhlekisa, kodwa wazisa umyalezo wesasigaba. Nje umzimba omncinci, umfo ekunzima nokutyikitya igama lakhe, kodwa iNkosi yatyhila kuye ukuba esi yayisisigaba sokubuyiselwa kwezo zipho. Kwaye zeza, akukhathaliseki yintoni eyathethwayo, yeza. Kodwa wonke umntu wangena kwisimo somoya baze babona ukuba yayisesasigaba, kwaye babona uThixo engqina ukuba abo bantu babenokuthetha ngeelwimi nanjalo njalo. Yenzeka, kodwa ngoko xa wahambayo wakubethelela ukuba obu kuphela kobungqini, leyo yayibulala, yabona, yaqhubekeka, yabona, oko kwayenza. Emva koko baqalisa ukwahlukanisa oku opiya, kwaye benza amahlelo, kwaye omnye esiza elifini nomnye esiza ngetyholo, kwaye obu bethu nantso isimka, yiloo nto amahlelo ayenzayo, yabona. UThixo akangumqambi wehlelo ukuba ihlelo yiBhabhiloni, kwaye akangumqambi wesiphithiphithi. Siyibonile yonke, akudingeki nkqu ubukrelekrele ukuze ukubone oko. YiBhabhiloni, yabona, isithethe icinge abantu abanyanisekileyo ngoku futhi ngokuba bakholelwa ukuya, kusafuneka futhi kubekho enye enyanisekileyo indawo apho uThixo wahlanganayo. Ngoku qaphela umqolo wesibini, nqula endaweni endiyinyulileyo. Idini kakade apho wabenqula phezu kwedini, indawo endiyinyulileyo, hayi oko ukonyulileyo, into indoda eyinyulileyo, kodwa oko ndikonyulileyo, nqula kule ndawo. Oko kubonisa ukuba ngoko kukho indawo enye. Ezinye lilize, akufanele ibe lulo nyulo lwakho, kodwa kufanele ibe lulo nyulo lwakhe. Kuhle, akudingeki ukuba ndiye ecaweni okanye ucinga ngokungaphangalalanga kakhulu. Kutheni uyakude ukhalazele abafazi malunga nokushumayela, kwaye okanye abafazi malunga nokunqothula iinwele zabo namadoda malunga nezi zisezinye izinto? Kutheni ucinga ngokungekho phangaleleyo kakhulu? Kulungile, akudingeki ukuba uthabathe indlela kaThixo malunga nayo. Uyaqhubeka uye apho bakwenzayo oku yakhona, yabona, kwaye uyakufumanisa ukuba isesibhalweni. Ke bandinqula elizeni, uYesu wayethetha ngento ekwanye, yabona, okokuba lonke isintswana elincinci, yonke into ufuneka uthembakale kuyo, isoloko ingomncinci ngomncinci umdiliya, impungutyana ezincinci ezincinci ziwonakalisa umdiliya. Ngamanye amaxesha ushiya ayizonto ezinkulu othi uzenze, zizinto ezincinci ozishiya zingenziwanga. Mbula, ityathanga lombelele kakhulu ubuthakathaka bokuhlangana kwalo. Banoyolo abo bathi bayenze yonke imithetho kaThixo ukuze babe nelungelo lokungena. Yenza konke uThixo akutshiloyo, kwaye itshilo ukuba umfazi abe neenwele ezinde. Uthi, indoda endixelele kungekudala kakhulu yathi, andishumayeli inkolo yomgca wempahla. Ndathi, ngoko akushumayeli ivangeli. Ehe, uThixo uyibekile phaya ukutshilo emakwenziwe, kwaye ungakwenza. Leyo yeyakho yasendalweni into ebhadlileyo, into encinci, into encinci engabalulekanga. Wathi uYesu, banoyolo abo baya kuthatha yonke into encinci benze izinto ezincinci. Kwaye umfazi ayeke iinwele zakhe zikhule, oko nje yi kutheni yinto nje ethile anokuyenza, kwaye akasayi ngqukuyenza oko. Oh, sifundise izinto ezinkulu. Ungazifundisa njani izinto ezinkulu xa ungena kwenza ezilula eqhelekileyo into? Ukuba uyabona injongo yakho kunye nempembelelo yakho ayilunganga. Luthando lwakho kuThixo. Nkosi, andikhathali intoni ofuna ndiyenze, ndiyafuna ukuyenza. Ngoko ufika endaweni ethile. Kodwa ukuba akwenzi ngalaa ndlela, indlela athe yenze lulwanyulo lwakhe, indawo endithe ndayanyula. Apho lapho unqula nedini lakho. Ubeka uKhayini wazisa idini lakhe, uAbheli wazisa elakhe. Uxhomekeke kwindawo olisa kuyo. Ukuba ulisa kwindawo apho ayanyulileyo, iyakulunga. Uya kulamkela. Ukuba asiyo, akayi kulamkela. Akukhathaliseki lidini elinye, nokuba liyintoni, alamke laliwe ngaphandle liziswe kulaa ndawo inye ithile. Ngoku sifuna ukufumanisa apho sifuna ukuzisa eli dini. Singafumanisa sonke sifuna ukuya ezulwini, akunjalo? Kwaye sonke siyazi senze ngokungalunganga. Sonke siyakholwa ukuba uYesu lidini. Ngoku sifuna ukwazi apho sinokumthabathela khona. Iya iyakwamkeleka, yabona? Injalo lona iBhayibhile isixelela apho masiyithabathele khona, yabona? Kwaye iyakwamkeleka, ngaphandle kwaphaya ayisayi kwamkeleka. Masiqaphele apho kananjalo indawo ayanyulele idini ukuba lilaliswe, indawo ayanyulele ukubeka idini. Akunakulibeka nakweliphi kulamasango, kodwa indawo ayanyulele ukulibeka kananjalo ubeke igama lakhe kulaa ndawo. Yiloo nto ayitshiloyo apha, wanyule ukubeka igama lakhe kuyo. Ngoku masiphengulule izibhalo ngale ndawo kuba yindawo apho abeka igama lakhe. Ngoku masifunde kwisiqendwana, kwaye ndinombhalwana olele apha endigale ntsasa oze kum. Masithabathe umqolo wesibini wesi sahluko. Ngoku andifuni kubambezela kade ngenxa yaba bantu kwezi ziqhagamsheli apha. Ngoku umqolo wesibini wesi sahluko seshumi elinesithandathu, uze ubingelele iPasika kuYehova uThixo wakho, impahla yakho emfutshane neenkomo zakho, kuloo ndawo uYehova aya kuyinyulela ukuba alibeke kuyo igama lakhe. Ngoku akunakuthabatha lena ukunyaniseka kwakho nako konke ofuna ukukuvuma. Awunako nje ukuthabathele kwisibingelelo sasewisini, kwisibingelelo sasebhaptisi, kwisibingelelo sePentecost, kodwa kukho isibingelelo ndaweni ithile asanyulileyo sokuba ukubeka igama lakhe kuyo, kwaye uya kuhlangana nawe kulaa ndawo. Ngoku ukuba ufumana yonke into ibaleka nje kakuhle, iza kubaleka yonke into ibekwe ngucwangco. Ukuba kukho ukusilela kwelaa cingo okwakukhanya, akusayi kuza ukuba ibophelelekile. Kwaye xa uya kuthabatha ilizwi libe linye likaThixo okanye enye yeendawo zakhe, kwaye entliziyweni yakho ube neenjongo zolunya, uya kuwophulela kanye phaya amandla kaThixo. Ukuba uyayenza ngokuba ufuna ukuba krelekrele, ufuna ukwahluka komnye umntu okanye into ethile, kanye phaya yaphukile, iya kuqhushumbisa ifuse, akulungisanga. Kufanele uze ngokunyaniseka ngentliziyo yakho yonke, iinjongo zakho neempembelelo zakho zibeke kanye kuThixo. Emva koko uphengulule indawo yakhe, fumana apho atshiloyo uze uyizise phaya, yabona? Khangela kuMarta noMaria xa uYesu ebuyile emveni kokuba wayebafundisile levangeli ukukhanya komhla wakhe, yena engumesiya wayethiyiwe eliwe. Oh, abaFarisi neecawe zimcekisile yena, kodwa uLazaro wayefile, umzalwana obesisihlobo esisenyongweni kuye. Wamyeka walala phaya, kwaye bathumela kuye, zange weza kwa ukuza. Kodwa qwalasela uMarta isimilo sakhe, wathi, Nkosi, ukuba ubulapha, mnike yena isihloko sakhe sifanelekileyo. Nkosi, unobumba omkhulu, NKOSI, Yahweh, Jehova, uzuko. Ukuba ubulapha, umsakwethu ngekuba akafanga, ubomi nokufa abunakunxulumana kwijelo elinye okanye indlu enye, wena ngekuba ebengafanga. Wathi uYesu kuye, ndim uvuko nobomi, watsho uThixo, yabona? Xa watshoyo kuqala, umsakwethu uyakuphila kwakhona, wathi, Ewe Nkosi, ndiyakukholelwa oko ngenene. njengomjudakazi ndiyakholwa ukuba kuyakubakho uvuko lomntu wonke lwabafileyo kwaye ndiyakholwa umsakwethu wayethembekile nje kwaye enyanisekile elunqulweni kwaye ndiyakholwa ukuba ungulaa mesiya achaziweyo ebhayibhileni ngokuba uthixo ungqinela ilizwi lakhe kuwe ubonisa ukuba ungumthunywa wale yure ungulaa mesiya ndiyakholwa ungulaa kristu owayeza kuza ngokuba imisebenzi yakho ingqina ukuba uthixo ukuthumele apha ukuba ube ngulaa mesiya owu bethu qwalasela ubuxhakaxhaka buqalisa ukungena endaweni ngoku ndiyabona ngoku wayenelungelo lokuthi kutheni ungezanga uvuse umsakwethu kutheni ungamphilisanga ubaphilisile abanye oyena ungcono umhlobo wakho kwaye ngoku jonga okwenzekileyo hayi hayi olwahlobo lwenjongo aluyindawo ndiyakholwa ukuba ngokuchanekileyo wena ukoko walathwe esibhalweni ukuba kukho ndiyakholwa lona ngumhla umesiya afanele ukuza sibe sikhangela wona andikhathali noba abanye babo bathini ndiyakholwa ngentliziyo yam yonke ngako konke ndikubonileyo ndaza ndakuva ngelizwi ukuba ilizwi lingqinelwe kuwe ukuba ungulaa mesiya yabona ude ezantsi kuye wayenento ethile yokucela kodwa kwafuneka eze kwijelo elililo ndikunokuthini ukuba ebenokubalekela phaya aze athi kwaye ngoko wena undixelele ungulaa mesiya kwaye ngaphandleni kwentlonipho ubunene obaneleyo unokuphendula isicelo sethu xa sakondlayo wena kwaye sakuhlalisa endlini wena nayo yonke into kwaye sakulandela wena saza sashiya amabandla ethu njengoko wasiyalelayo ukuba siphume kuwo amahlelo yabona kwaye naku apha silishiyile kwaye ngoku sibalelwa abalahlwa ngaphandle kunye nabarhexi kwaye yonke into esithe sakwenzela yona kwaye emva koko akukho nentlonipho yokuphendula ummemezo lwam ngoku eneneni wayenelalungelo njengoko usitsho ngeenwele zakho ezimfutshane ndingumhlali wasemelika ndinganxiba ezimfutshane ndenze nantoni na endifuna ukuyenza hayi engekho semthethweni elo lilungelo lakho kodwa igusha isoloko inikezela ngamalungelo ayo aha ukuba uyimvana akunanto kuphela uboya uyanikezela okuya oko lilungelo alinikwe nguthixo kodwa unikezela ngalo ndinelungelo lokujoyina naliphi ihlelo oko kulunge ngenene kodwa uyanikezela ngoko uyabona uyanikezela konke oko anelungelo kuko ukuqaphela ilizwi likathixo libonakaliswa kanye phaya phambi kwakhe wathi ndilovuko nobomi lowo ukholwayo kum nakubeni ebefile noko uyakuphila nabani na ophilayo aze akholwe kum akasayikufa uyakholwa nakoku yabona kwakukho elinye igaca elingaphezulu kancinci awayengazange alungelelaniseke nalo yabona enkosi ndiyakholwa ukuba wena ngukristu unyana wothixo ophilayo owu mzalwane yonke into yayilungele ukuqhwitha kanye phaya yabona nimbeke phi yabona kwaye niyayazi okwenzekayo yabona kufuneke ungene kulaa ndawo ilungileyo ngaphambi kokuba amkele idini lakho yabona ufanele uze ungene kuyo ngoku qwalasela kuloo ndawo uyehova aya kuyinyulela ukuba alibeke kuyo igama lakhe uze ungadli sonka sinagwele kuyo yintoni okuya okuyifuziselayo kwidini sukuyixubanisa nayiphi imvumonkolo ifanele ibe lilizwi hayi isonka esinegwele igwele yi uyalazi igwele elikuko kuyo yonke into igwele elincinci libilisa intlama iphela yonke intlama ngumzimba akunakubeka nentwana yehlelo okanye imvumonkolo kukristu hayi mhlekazi ayisokuze isebenze niyakhumbula umyalezo wobusuku bolwesine ogqithileyo umyeni wakho omdala kufanele abe ufile injalo umyeni wakho omtsha lilizwi imihla yoba sixhenxe usidla isonka esingenagwele kuyo iintsuku ezisixhenxe yintoni okufuzisela kona okuya ezipheleleyo izigaba zamabandla asixhenxe insuku ezisixhenxe. Kutheni kwafuneka bayitye insuku ezisixhenxe? Ngaphambi kwantoni? Ngaphambi kokuphuma kwaye sonke isigaba sebandla ukusuka ekuqalekeni ukuya ekupheleni kufanele liphile kuphela kwilizwi likaThixo lwesasigaba. Ke imvumonkolo yakho yaseRoma wisile Baptist nemvumonkolo yobuPentecoste yonke ifile ngokuqaphela kuyo kwa isonka sensizi ukuthutshiswa ngenxa yalo. ULuther, Wesley, amaPentecoste bonke batshutshiswa kwaye nawe ngokunjalo ngokuba waphuma buphuthuphuthu ezweni laseYiputa ukuze uhlale usuku mhla ukhumbule umhla owaphuma ngawo ezweni laseYiputa yonke imihla yobomi bakho. Akusayi kubakho sonka sinagwele sibonwe kwikuni kuyo yonke imida yenu imihla yesixhenxe kumtshakazi omhle kaKristu emva kokufa kwakhe ngezigaba zobumnyama ngobukumkani baseRoma ukuba kwafanela afe ngaphandleni kokuba ikhozo lwengqolowa liwele emhlabeni. Umyeni kufanele eze umsebenzi wobugcisa ogqibeleleyo kaThixo. Nonke nivile umyalezo wam kokuya kwaye ndema ezantsi phaya eLos Angeles eForest Lawn ngenye imini kwaye intliziyo yam yachuma. Bangaphi abakhe babaseForest Lawn? Kukho umfanekiso oqingqiweyo kaMoses ngo-Angelo, ndiyakholwa nguMichael Angelo, kwaye umfanekiso oqingqiweyo ogqibeleleyo konke kodwa kwidolo lasekunene kwakukho isiva malunga nesiqingatha se-intshi ubunzulu. Kwaye umkhokeli ndandijongile waza wasolatha kum wathi uMichael Angelo wachitha ubomi bakhe ezama ukwenza wayengumchonxi kwaye wayezama ukwenza umfanekiselo kaMoses. Emva engqondweni yakhe wayenako engqondweni yakhe oko uMoses wayefanele akhangeleke ngako. Wayenoko entliziyweni yakhe oko uMoses afanele akhangeleke ngako. Waze emva koko wachitha ubomi bakhe bonke exhonxa okuncinci apha aze ayikhuhle abuye umva aze ajonge kuyo. Unyaka emva konyaka wasebenza kuyo. Ekugqibeleni xa yayigqityiwe kwaye wabuya umva waze wabeka phantsi ilaphu lakhe nehamile wajonga kumfanekiso oqingqiweyo. Wawugqibelele kakhulu umfanekiso kaMoses awaye nawo entliziyweni yakhe de wasondela kakukhulu kuye wathi hla sihamile waze wawubetha wadanduluka. Thetha ibizwa Michael Angelo's masterpiece. Laa nto inkulu kulaa mfanekiso uxonxiweyo laa mbono awaye nawo woko uMoses wayefanele abe kuko wawubonisa kuphela kumfuziselo uThixo omkhulu ubawo. Wayenayo entliziyweni yakhe phambi kokusekwa kwehlabathi unyana ngokuba unguyise kodwa yayisekwimfuza yelizwi lakhe. Kwaye wadala indoda kwaye kwafuneka ayibeke kwilungelo lokuzikhethela kodwa laa ndoda yawa. Kodwa umchonxi omkhulu uThixo owenza umntu ngokusuka eluthulweni lomhlaba zange ayekele koko waqalisa ukwenza indoda kwakhona. Kwaye wenza uNowa wafa enxebile, wenza uMoses owasilelayo ukugcina ilizwi lakhe, wenza abaprofeti ababalekayo ngexesha lengxaki kwaye waqhubeka esakha kwaye ebumba kwade emva kwethuba wafuna umsebenzi wobugcisa wokubonakalisa yena isimo sakhe yintoni eyayisentliziyweni yakhe ekufuneka unyana abe yiyo. Ngenye imini ezantsi eYordani emva kokuba laa msebenzi wobugcisa ubunjiwe kwaye wenziwa nanku esiza ethumela ezantsi kumaphiko ehobe yathi lona nguye. Wayephenjelelwe kakhulu ngulo msebenzi wobugcisa wade wawubetha eCalvary ukuze afe kuba sonke sasingagqibelelanga ukuze ngokuphalazwa kwegazi lakhe abe nokuzisa emininzi imisebenzi yobugcisa zibe ngumtshakazi unyana wakhe. Umsebenzi wobugcisa ungqwelerhekile kuba ukuphenjelelwa kukaThixo ukuba abone onjalo umsebenzi wobugcisa wambetha ngenxa yethu sonke yabona. Phaya wafa ukugqibelelisa thina bangagqibelelanga umsebenzi wobugcisa. Qaphela khona apha wathi insuku ezisixhenxe niyakudla esi sonka singena kwela. Ngoku isonka sifuziselwe wathi uYesu umntu akasayi kuphila ngasonka sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi hayi njenje ilizwi apha naphaya njengoko amahlelo ayakukwenza ukholelwe lona. Kodwa ilizwi likaThixo ligqibelele nguThixo ngokwakhe kwimoya yombhalo ebizwa imbewu kwaye uhlobo olulungileyo lokholo olungaxexezwanga kwela lizwi liya kuzisa laa mbewu kubomi bayo. Oko koko kanye ukubonayo ebusuku kucalulo nakuzo zonke ezi zinto ukuba sisithembiso asenzileyo uThixo kwaye wema ecaleni kwam waze wandixelela oko kwaye wandixelela aba bazenzisayo baya kuvuka kodwa hambelela. Ndiyalikholelwa kwaye kungekho njongo zalunya ukuvisa ubuhlungu umntu othile kodwa ukuhlonela uThixo nokwenza umsebenzi athi wandibizela wona ukuba ndiwenze. Yiloo nto ndisitsho ezi zinto. Kwaye uThixo uyayingqinela kwaye amkele idini nomnikelo ngokuwungqinela ukuba yinyaniso. Akukho mbuzo kulo. Ngoku qaphela elalizwi. Ngoku siyaqaphela apha iintsuku ezisixhenxe oko okwaso sonke isigaba sebani. Ngoku njengomsebenzi wobugcisa kwafanela ufe ukuze uvuselwe ukusihlangula thina sonke. Emva koko waba nebandla libekwe ngocwangco ePentekoste kodwa elaa bandla kwafanele ligqithe ekubingelelweni kwaye ihlabathi leRoma lalibulala lalibeka emhlabeni. Njengalo mbhali wale ncwadi andinakucinga ngayo ngoku. Wenza engako intlekisa ngam kwaye wathi kuwo onke amadimoni uWilliam Brenner yabona yiloo nto umtyholi azama ukuyitsho. Wathi imibono nezinto wathi oko kokukamtyholi wathi okanye uluhlobo oluthile lomozelisi okanye usebenza kuluvo olukhulu lokuqonda ubukrelekrele behlabathi busoloko buzama ukuliqikelela. Kulapho bazama ukuqikelela uYesu uzenza njani wena ezi zinto, yintoni ezenzileyo. Wathi ndiyakunibuza umbuzo, ingaba ulungiselelo lukaYohane Umbhaptizi ingaba laliphuma kuThixo okanye ebantwini? Yabona bathi asinakutsho. Wathi nam andinakunixelela. Injalo loo nto baqhubeka ukusukela apho akubangakho umntu umbuza nanye into yena. Yabona wabanqunqa nje akazange abaxelele nto malunga nalo asingomsebenzi wabo. Wayenomsebenzi wokuba awenze kwaye wawugqiba. Thixo sincede senze into ekwana, akudingeki siphendule imibuzo kamtyholi. Injalo loo nto ukuba wena unguye yenza oko noku unoxanduva ngalavangeli umshumayeli unjalo kwaye oko kuko konke hayi indlela elibhalwe ngayo inoxanduva nje lokulitsho kwaye njengesicaka. Ukuba ungumprofeti unoxanduva kuThixo kwaye ukuba imibono ezayo ikhanyisa esi sibhalo ize ibonise oko sikuko unoxanduva ngalo lonke ilizwi elikulaa Bhayibhile kuba lonke lalibhalwe luhlobo olunye lwabantu olulo. UThixo wasendulo wanyakama ngabaprofeti waza wabhala engcwele iBhayibhile. Yabona kwaye akukho mprofeti ungowenene kaThixo onokuphika nelinye ilizwi layo kodwa akholwe lonke ilizwi aze ashumayele into ekwanye. Kwaye emva koko uThixo ubophelelekile ngoku yakwalamjelo ukwenza elaa lizwi lenzeke nje ngokuchanekileyo ngendlela elithenjiswe ngalo imbewu iyakukhula. Ngoku qaphela kwakhona ngokukhawuleza siyafumanisa apha ukuba zonke iintsuku ezisixhenxe zokuba esi sonka sasifanelwe sidliwe ngazo izigaba zamabandla asixhenxe ngoku xa kwafuneka life kwaye liye emhlabeni kwaye lo mgqiki owathetha ngam wathi woThixo eninqulayo nina bantu onokuhlala kwizigaba zobumnyama aze abukele oomama bekhulele abanye babo benabantwana abancinci ezingalweni zabo abantu abanyanisekileyo balahlelwe kwibala lemiboniso kwaye iingonyama sibakrazule babe ziziqenga kwaye bona bekhala bachonywe eminqamlezweni baze batshiswe bakhululwe abafazi babeze iintombi nto ezisentsha baze babalahlele emva ngolu hlobo baze bayeke iingonyama ziye kubo. wathi uThixo onokuhlala ezulwini fanele ukuba abe setroneni yakhe aze ajonge ezantsi kwaye athi uyayonwabela. Watsho, emva koko yabona olo luqulunqo lobukrelekrele, nto leyo iye kamtyhuni. Ukuba indoda ibe ikumoya, ngebe iyazile ukuba elaa khozo lengqolowa kufanele lise, kwakufanele lingcwatywe kwindlu yecawa yaseRoma. Kodwa emva koko, intshulisa yokuqala encinci yobomi yavela ekuhlaziyeni kukaMartin Luther okokuba amalungisa awayi kuphila ngekhosha esikelelweyo athe umpristi wayenza, kodwa ngelizwi likaThixo amalungisa aya kuphila ngokholo. Bavelisa imisebe emibini, ikhozo lengqolowa laqalisa ukukhula. Emva koko kweza uJohn Wesley waza wongeza kokuya. Abe baninzi abanye abathi uZwingli kunye nabo bavela baze baphika uzalo ngentombi nto kwaye nje yafa. Kodwa kwaza iwisile, inquma, umungu, umhla wemishinari kwaye bashumayela ungcwaliseko, bongeza inquma. Kwaza emva koko kwaza amaPentekoste kwikhasi, kangako ukukhohlisa abanyuliweyo yakhangeleka ngathi lukhozo lwenene lwengqolowa livule. Akukho ngqolowa konke kona, kodwa ubomi ugqitha ngekhasi. Ngoku ingaba uqaphele yonke iminyaka emithathu emva kwentlanganiso enkulu kwenzeka ntoni? Ihlelo lena yiminyaka engamashumi amabini kwaye akukho hlelo. Mvana efayo ethandekayo yanga ingaze iyenze loo nto. Ukuba ndiyahamba kwesi sizukulwana, banga abantu abakholelwa lo myalezo bangaze bamele bhunxa ihlelo. UThixo uyaku niyakufela kanye kumkhondo wenu, niyikhumbule loo nto. Kwangaloo yure enithi nithethe ngehlelo phakathi kwenu, andikhathali ninyaniseke kangakanani, nithabathe indoda ibe ngumkhokheli wenu endaweni kamoya oyingcwele ukuba angqinisise eli lizwi, leyo yiyure enifa ngayo. Imbewu yenene ayinako ngokuba akukho nto ishekileyo emva kwembewu. Iyinto enye eyayisemva ekuqalekeni, umtshakazi owawela emhlabeni ukuze avelise ukhozo lwengqolowa kwakhona. Qaphela, iintsuku ezisixhenxe uya kudla isonka esingenagwele, kwaye phaya iya kuba nomtshakazi. Ngoku nina bantu eninalaa mama mdala womwisile ukhwazayo nanjalo njalo, enithe namangaliswa ukuba akazange athethe ngelwimi akazuba phaya, obo bubuxoki. Wayengulaa moya mnye oyingcwele eninawo namhlanje, kodwa wawukwisimo senquma, hayi ukubuyiselwa kwezipho. Kodwa zonke iintsuku ezisixhenxe yidla nje isonka esingenagwele, ilizwi. Bona emva, bona bezenza ihlelo, bafile, basisiqu, baya kuhlanganiswa nje kwaye batshiswe. Kodwa ubomi buyaqhubeka ngqo, kwaye kwenzeka ntoni? Bonke ubomi obusesiqwini, kwinqumo, kwikhasi, bonke buhlanganela kwingqolowa. Kwaye laa moya mnye uyingcwele owazisa uLuther, wazisa uWesley, wazisa amaPentekoste, uhlanganela kumtshakazi eluvukweni. Iintsuku ezisixhenxe idla isonka esingenagwele, akusayi kufunyanwa gwele phakathi komtshakazi. Hayi, hayi gama longeziweyo, hayi kwanto. Kumulani, igama elinye labangela konke ukufa okusemhlabeni. Wonke umntana ongumgqakhwe wazalwa ngokuba uEva ibandla lokuqala, umtshakazi kaAdamu wokuqala, wathandabuza ilizwi likaThixo waza wamkela ubuhlelo okanye ubukrelekrele okanye ukuthethelwa bucala balo ngesikolo ngokuba lazathuzwa okokuba ngokuqinisekileyo uThixo unguThixo olungileyo. UThixo unguThixo olungileyo, kodwa kananjalo unguThixo olilungisa. Kufuneka sigcine ilizwi lakhe. Isikolo umfazi wasamkela phaya, kulapho abanye benu makhwenkwe esikolo sakwalizwi akukho ntandabuzo ubizo ebomini benu, kodwa nibalekele ecaleni naya kwisikolo esithile seBhayibhile ukuze nibe nale mfundiso ihlohlwe kuni, kwaye phaya kulapho nifayo. Hlalani noThixo kunye nelizwi lakhe, abasayi kunivumela okanye anisayi kwa ukuba kweyabo irhamente, abayi kunamkela equndeni. Ke bayekeni babe nayo, bayeke abafileyo bangcwabe abafileyo, masilandele uKristu ilizwi. Ngoku iintsuku ezisixhenxe akusayi kubakho gwele liqutyiweyo kumtshakazi ibandla, iintsuku ezisixhenxe. Ngoku qaphela, ngoku njengoko kungekho akusayi kubakho sonka sinagwele sibonwe kuni kuyo yonke imida yenu imihla esixhenxe idini apha umfuzisele umthakazi uyavela usuka kwidini elingukristu ze kungabikho ntwana yanyama oyibingelelayo ngokuhlwa ngosuku lokuqala kwaye kumbula indlela esithe sagqitha ngayo kwizigaba zebandla umthunywa kwibandla usoloko esiza kanye ekufeni kwesinye isigaba sebandla soloko ukufa kwepentekost kuzisa ukuchilwa komthakazi uyabona ukufa kukaluda kwazisa uwesley uyabona ukufa kukawesley kwazisa ipentekost ukufa kwepentekost kuzisa umyalezo ngoku apha ilapha kanye ifuziselwe konke ngesibhalo akukho sibhalo ebhayibhileni kuphela koko kuqhobosha kanye esinye kunye nesinye yabona yonke le mifuziselo andinamfundo kodwa ndinomoya oyingcwele ondibonisayo ngelinye ijelo ondifundisa ngokusuka kwindawo kwaye oko kungelizwi ufanele kube ngelizwi izinto ezithenjisiwe yanyama idini ngosuku lokuqala ngokuhlwa eba ngumbeko kude kuse ngoku nkunoluda owayenenyaniso wayefundisa ibandla amalungisa aya kuphila ngokholo akufuni kudinga kokuya ekubeni imfundiso epheleleyo kwisigaba samawisile yintoni oya kuyenza utshise ngomlilo yayiyintoni uhlobo lwayo ihlelo eliphuma kwela lizwi lukhasi siqu khasi kufuneka zitshiswe ngomlilo laa ndawo yobuhlelo ithi ingene akufuneki isalele kufuneka ife sukuyiyeka kude kube sesinye esinye isigaba yitshise yena uthetha nomtshakazi ngokwapha kuphela umtshakazi unyuka ngazo zonke izigaba qaphela injani ukubantle igazi lemvana lena yimizimba kakristu idini igazi lemvana ecangweni ngoku khumbulani imvana yayixhelwa nto leyo yayingumfuziselo kakristu okanye ndingathatha elininzi ixesha kodwa andinalo de embalwa engaphezulu imizuzu yokuhlala apha ndingafanela nje ndime ndize ndiqale kwakhona ngowusuku yabona ngokuba sithatha ixesha elide iyi ndinamashumi amabini amaphepha oku apha emibhalo kwesi sifundo sinye qaphela ngoku koku imvana yayingukristu kwimo yokuzekelisa okanye ingaba ndikutsho oko ngokufanelekileyo umfuziselo ukristu waye eyimvana kwakufanele abe liduna owokuqala ukusuka kumama omdala igusha okanye igusha nayiphi othi uyikhethe ukuyibisa kufanele ibe yeyakhe yokuqala kwaye ifanele ivavanywe kuqala ukubona ukuba akukho siphako kuyo ngoku ukristu wavavanywa imvana eyokuqala esuka kumama wegusha umariya intombi nto kwaye wavavanywa ngantoni usathana ongochasene nelizwi xa wabetha ueva wawa wabetha umoses wawa kodwa xa wabhabhela phezulu ngokuchasene nokristu waza wazama ukucaphula isibhalo kuye ngokungalunganga aha wafumanisa ukuba lowa yayingengomoses yabona wavavanywa yintoni awa waguquka wathi okuba wena ongunyana kathixo ngoku bayandixelela wenze imimangaliso kwaye bayandixelela ukuba umesiya kufanele enze oku ngoku ukuba yiyo ulambile akukhange utye wena jika ezi zonga zibe la matye abe zizonka uze utye wathi kubhaliwe umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa imvumonkolo yakho nanjalo njalo kodwa ngantoni lonke ilizwi inxalenye yelizwi lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kathixo yiloo nto umntu aphila ngayo yabona imvana yavavanywa ukujonga ukuba kukhona yiphi indawo apho ithe yawakhona abafarisi oorabi wena mprofeti omtsha sicinga uyamangalisa ulungile kutheni nindibiza mna olungileyo mnye kuphela olungileyo kwaye lowo nguthixo ingaba nyakukholelwa oko ewe thixo kuhle ndinguye ngoko ha Uthe mnye kuphela olungileyo. Utheni nindibiza mna olungileyo xa ningakholwa ukuba ndinguThixo? Ha? Ke utheni nindibiza mna olungileyo? Yintoni enenza nenze loo nto? Yintoni eniphembelele ukuba nikutsho okuya xa nisazi mnye kuphela olungileyo kwaye lowo nguThixo? Siyazi akuhloniphi isidima samntu nalizwi lesikhundla sabo. Siyakwazi oko, Zama. Wayekwazi okwakuhanahanisa, uyabona? Wavavanya ukuze abone apho wayeme khona, uyabona? Wavavanywa kulo lonke uhlobo. Wavavanywa njengokuba sivavanywa, kodwa kwakungekho kunikezela kuye konke konke. Hayi, mhlekazi, lo yayingunyana kaThixo, kwaye imvana yavavanywa yaze yagcinwa 14 leentsuku. Ezo yayizisabatha ezimbini okanye izigaba ezibini. Enye yeyamaJuda leyo abanikela ngemvana kumfuziselo, enye iyeyeentlanga, zona zinemvana yenene, kwaye bonke babo benziwa bagqibelela ngokukholelwa le mvana iya kodwa wahendwa 14 okanye wavavanywa 14 leentsuku. Kwaye eli lizwi kwaye kunokuyivavanya iTestamente endala uthi yohlwaya entsha akulungisanga. ITestamente endala ithwala kuphela ubungqina bentsha. Indoda yayiza kundicela umngeni kungekudala kakhulu, yathi yintoni ingxaki nayo? Yathi kuhle ukwafundisa ukuphuma kwiTestamente endala, umshumayeli ubuKristu, cinga oko. Yathi iTestamente endala ifile kwaye igqitile. Oh hayi, oh hayi, yinqununu yesikolo nje ibonisa ukubhalwe eludongeni, yabona? Injalo loo nto. Ngoku yabona 14 leentsuku yalinga, lowo yayinguKristu. Ngoku qaphela, emva koko wabulawa ngexesha lanokuhlwa, kufanele ibulawe imvana yayiyo. UKristu wafa ngexesha lanokuhlwa emva kwemini, kwaye emva koko qaphela, emva koko waba njalo naye, igazi kwakufanele liqatywe emigubasini, yabona? Nto leyo igazi libubomi besilwanyana, uyakudla inyama yayo ngoko, kodwa igazi layo elibubomi lichithe, yabona? Yayifanele ibe igazi kwakufanele liqatywe kumqolo ophezu kwemigubasi yendlu apho idini lalamkele khona uzuko. Yintoni ubomi? Yintoni ubomi? Igama elo wabeka igama lomntu. Yiya emnyango uze ujonge, bona ngubani igama elisemnyango phambi kokuba ukhalise intsini, yabona? Igazi laliqatywe kumqolo ophezu komnyango njengomfuziselo wokuba yayiyintoni idini elingaphakathi. Ngoku siza kufumanisa indawo yokunqula kanye ngoku ya kusiza ngela gazi. Qaphela, igazi emnyango lalithetha igama lokwakuza kwakungaphakathi, babengaphakathi phaya. Indawo yethu yokunqula imvana ililizwi, siyayazi loo nto. Ngoku umqolo wesine, qaphela, ungashiyi isonto, ungashiyi nanye yedini okanye uthathe enye kwesinye isigaba uyise kwesinye. Zama ukubuyela emva uthi, kuhle, ngoku singamaLutere sifuna ukunyukela apha. Kufanele ufe kwisigaba sobuLutere ukuze uzalwe kwisigaba sobuWisile. Kufanele ufe kwisigaba sobuWisile ukuze uzalwe kwisigaba sobuPentekoste, kwaye kufanele ufe kwisigaba sobuPentekoste sukushiya nanye into yayo eshiyekayo itshise ngomlilo, ukuba iza kutshiswa njengomdiza ethe ingqolowa yaphuma kuwo. Umdiza, ihlelo, umele litshiswe. Ke sukuzisa ihlelo lakho ngapha kumyalezo omtsha. Eli lilizwi ngoku. Yiloo nto iyenze ihlelo, umdiza, iyalithwala. Injalo loo nto, kodwa liza ngapha apha. Ngoko umdiza wafa, yayingumthwali te, kodwa ilizwi liyaqhubeka. Ehe, ilizwi liyaqhubekeka. Ngoko thabatha owesihlanu nowesithandathu umqolo. Qaphela, hayi, ngoku masithabathe owesihlanu nowesithandathu umqolo, uze ungayibingeleli iPasika ulimbi isango emasangweni akho akunikayo uYehova uThixo wakho. Ngoku khumbulani, hayi nakweliphi yala masango iNkosi kuvumela ukuba nala mahlelo, yabona, la masango, kodwa kwindawo uYehova uThixo wakho ayonyulele ukulibeka khona igama lakhe elo lisango indawo ekuphela kwayo hayi nakweyiphi yala masango kodwa uThixo unesango uthi yonke intsasa ndingena isango lewisile elo libandla yonke intsasa ndiya kwisango lasekatolika aha kulungile inkosi ibayeka abantu bayo bangene kwaye baphume ngawo la masango uthixo unabantu kwibandla ekatolika ibandla ewisile ibandla erhabe bonke babo amapentekosti ngokuqinisekileyo kodwa musani akunquli uthixo kwela sango yabona kodwa inkosi inesango elithile uzulu inesango kodwa kwindawo uyehova uthixo wakho ayonyulele ukulibeka khona igama lakhe phaya wobingelela apho ipasika ngokuhlwa kuqaliphi apho uRebeka wafumana uIsake kuqaliphi apho uElezare wambiza ukuba abe ngumtshakazi ngexesha langokuhlwa iyakuba kukukhanya ngexesha langokuhlwa indlela eya eluzukweni ngokuqinisekileyo uya kuyifumana kulaa ndlela yamanzi kukukhanya namhlanje bungcwatywe kwelihle igama likaYesu batshana badala guqukani kuzo zonke izono zenu umoya oyingcwele wokuqinisekileyo uya kungena izikhanyiso zangokuhlwa zifikile iyinene ukuba uThixo noKristu banye eso ibisisiqalo salo ngoku lunyamalalela ekubeni kukukhanya komtshakazi yabona endithetha ngako kungcono ndivale apha qale kwakhona ngoku suku kuba andifuni nikushiye oku niyabona hayi hayi ixesha ledinayo kuhle kuhle ndinemibhalo emininzi kakhulu ebhalwe apha oh be kunganjani ngoku busuku ingaba oko kuya kuba ngcono hayi kulungile ukuba nina nifuna nje ukuzama kancikane kulungile masiye phambilana kancinci ngoko siya kukhawulezisa ngokukhawuleza kunjani oko ngoku yiya kwintoni akusayi kuya nakweliphi isango ethe inkosi uThixo wakunika lona kuphela kwisango eyakuthi inkosi ibeke igama layo kuyo ungayi kwindlu yesango nto leyo engumnyango oko kulungile uThixo uza kubeka igama lakhe esangweni kwaye akusayi elo lisango elingena endaweni yokungcula ingcwele akungeni khona phaya nedini lakho nakweliphi alamasango kodwa esangweni ethi inkosi uThixo iyanyulele ukubeka igama layo kuyo yabona ngoko ingaba ikwenzile oko liphi elasango uYohane ongcwele ishumi uYesu wathi ndim isango umnyango ndingumnyango oya endlwini kaThixo ngumnyango oya kubuhlanti bezimvu hayi ubuhlanti bebhokwe ubuhlanti bezimvu yabona ngilusango kubuhlanti bezimvu umntu angangena kulo mnyango akhuseleke kwaye ngoku singazilazila ixesha elide kokuya kodwa ukonga ixesha ungumnyango koba buhlanti bezimvu ngoku sifuna ukuqaphela apha izithunzi nemifuziselo isekubonakaleni kwenene kanye apha kodwa ndi ukuba ndithatha elaphepha ndiya iza kunibambezela ithutyana kulungile qaphelani oku kuzisa ukubonakala okugqibeleleyo uYesu Kristu kuba yonke iTestamente endala umfuziselo wakhe zonke izidlo konke ukunqula nayo yonke into kwaye ndinayo ibhalwe phantsi apha phantsi kwale migca yezibhalo icacise phaya kulapho yakuthatha ixesha elide cacisa indlela zonke izidlo nkqu nomnikelo wesidlo yayingumfuziselo kaKristu masithathe nje lowa ngelinye ixesha kwakukho isikolo esibizwa isikolo sabalungiseleli okanye isikolo sabaprofeti babeqeqeshiwe abafundisiweyo abaprofeti kwaye kwakukho owenene obizwe nguThixo umprofeti ngelinye ixesha wenyuka waya kubatyelela kulungile babefuna ukubonisa umprofeti omdala imbekwana ke omnye wabo baphuma bachola imfumba yoko wayecinga zii-erkis kodwa yayityhefu yemveliso yasendle ebuziqhamo kwaye wayeza kubondla bona bonke koku ya Oh, zingaphi izabelo esizisingathileyo eziphuma kwizikolo zakwalizwi esinazo? Yabona, kulungile. Babheka into ethile. Bona, sinezabelo esizisingathileyo zeWisile, izabelo esizisingathileyo zeBaptist, izabelo esizisingathileyo zePentecost. Kodwa, yabona, baluhlumo lwesibini, uhlobo elinokuthenwa lisuke emthini. Yabona, hayi kumdiliya wemvelo, kuthwala iilamuni, iimbambusi, kunye nanjalo njalo, hayi iorange, kodwa zizibiza ngokuba yi-citrus. Qaphela kwakhona, koku, xa uEliya esiza, waza wajonga kubo, kwaye ebona oko kwakuyityhefu, imveliso yasendle, ebiziqhamo, eyayiya kubabulala bonke kubo, bathi, iyo, sinokufa embizeni. Wathi, liziseleni isandla esigcweleyo somgubo. Wase, bagalela umgubo kuyo. Wathi, ngoku, yonke ilungile, idlani oko nikufunayo. Yaguqulela ukufa ebomini. Kwaye, umnikelo womgubo owawunikezelwayo kuKristu. Kwaye, ingumnikelo womgubo. Kwaye, umnikelo womgubo ufanele ugutywe ngelitye lokusila elithile elenza lonke isuntswana lomgubo lifane. Ibonisa unguye izolo, namhlanje naphakade. Uyinto enye yokubekwa ehlelweni lakho kwaye liyakuphila. Ilizwi, uKristu lilizwi, yonke imifuziselo yento yonke, umnquba isonga somboniso, yonke into. Ikhosha eyaphulweyo phantsi kwesitya esisicaba yayingumzimba wakhe owaphulweyo, athi amaJuda angabinakho ukuyichaza unangoku kutheni eyenza, yabona. Kwaye zonke ezi zinto zingezinye zizekelisa yena. Ngoku, ngoko, yena ekubonakaleni, siyabona ngoku onke amahlelo neemvumonkolo zashiyeka ngasemva, kuba yena ulelinyulu elingaguqukiyo ilizwi likaThixo, nto leyo isisonka esingenagwele uYohane ongcwele isinye, injalo loo nto. Usesingenagwele isonka, ke xa usongeza oku okanye usongeza okuya, ligwele longezwe kokuya obukusele kunikezwe kwasekuqalekeni kuni. Jonga apha, yintoni ebulala uhlanga namhlanje? Bathatha izinto bazixube, kwaye xa uyixuba uyayibulala. Oh, ikhangeleka intle kakhulu, uqinisekileyo. Ukhozo oluxutyiweyo, amaqebengwana ombona, zonke ezinye zeesiriyeli eziphuma kukhozo. Ukhozo oluxutyiweyo, olukhulu, enkulu, emide, emihle, emidisi, kunye neendlebe ezinkulu kakhulu. Ikhangeleka ngokuphindwe kabini ukulunga njengenye, kodwa kukufa. Inzululwazi ikwakufumanisile, oh, yabona. Sukuyiwela, iya kukubulala. Koko, apha mandinibonise. Ngomnye umhla ndandinkcenkceshela iintyatyambo ezithile eyadini yam, kwaye inenekazi lalineentyatyambo ezixutyiweyo ezisembizeni encinci apha okanye kwisitya esincinci kwicala lendlu. Kwakufuneka sizinkcenkceshele zona izinto ubuncinci amaxesha amathathu ngeveki okanye amane okanye ziya kufa. Kwaye nako kumisa isityalo semvelo ngaphandle eyadini yayinganethanga phaya iinyanga ezintandathu. Komile nje ukuba iyana imizuzu elishumi ungavuthela uthuli. Kodwa laa mfo mncinci elele phandle phaya emhle kakhulu nje kwaye eqaqambile kunomxube wawuyiyo kunye nawonke amanzi. Wagcinele kude la manzi kuso, siya kufa. Kodwa kuphi apho sifumana amanzi waso khona? Kwaye enye into, kufanele wenze yonke indlela, uzitshize zona yonke imihla okanye ezimbini ukugcina iintwala kude kuzo. Aziyenzi, iintwala ziya kusitya, sibuthathaka kakhulu kwaye sithambile. Kodwa akukho ntwala eya kufika kwesasemvelo. Hayi, hayi, iya kurhubuluzela kuso ize irhubuluze imke. Sesemvelo, yabona, yintoni ukuxuba okuyenzileyo? Leyo yinto ekwanye ebandleni, bazama ukuxubanisa ihlelo kunye nelizwi, ukwenza izama ukwenza ilizwi litsho oko ihlelo likutshoyo. Kwaye xa usenza oko, kufanele ubatshize, ubateketise, kwaye ubanike iibheji zeenkwenkwezi, iigoldia, ukuze baze kwisikolo secala kunye nayo yonke ngenye into, injalo loo nto. Xa owoqobo ozalwe ngokutsha umKristu, ozalwe ngelizwi likaThixo, ungqwabalala, lowo nguwe. Isicukudi nezinto zehlabathi azimhluphi, yena uliphosi baba aqhide kuyo yabona andande kwezasezulwini yabona inyaniso akukhonto qaphela ngoku kufanele siqonde oko apha ihlelo imvumo nkolo nayo yonke into eyongeziweyo yesonka esinegwele ayinakuxubana nesonka esingenagwele kwaye iBhayibhile ibonakalise ngesithunzi apha kwinkonzo engcwele yokuya kunqulo okokuba akukho gwele kunokuyiwa nalo kwaye uThixo uya kulamkela. Uthi ndingumwesile kanye apho uyafa, ndingumPentecost uyafa, ndingokaKristu ilungile loo nto. Ufanele ume kwinto ethile, ilungile loo nto. Umi, umi kwinto ethile. UChurchill wakhe wathi, waphakamisa iminwe emibini wathi, sifumene uloyiso, kwaye iNgilani yema koko, bamkholelwa uChurchill. Kwaye ikholelwe okanye hayi, ngale ntsasa umi ngento ethile, kukho into enye kuphela onokuphila kwaye ume ngayo, kwaye leyo, Kristu, ilizwi, nyani. Qaphela, akukho nto eBhayibhileni efuzisela amahlelo kuphela iBhabhiloni kwaye iBhabhiloni yasekwa nguNimrod kwaye uNimrod wayengumvukeli kwaye wayenequba labafazi phaya babefanele babe ngookumkanikazi bakhe yayingabaprofetikazi babecinga nokucinga ukuba uBhalamu omdala uphuma kwelaa qela babe neengcambu nanjalo njalo babenqula nyazi abanintsibeni bafundileyo abafunda iBhabhiloni ezimbini zikahislop kunye nanjalo njalo kunye nembali yebandla nendlela abe abenzayo kwaye babe nabafazi abenza oku kwaye abafazi isithixokazi kunye nayo yonke into kwaye yayiyinkolo enyanzelweyo wonke ubani sonke isixeko ngokungqonge iBhabhiloni sasinyanzelekile ukuza eBhabhiloni ukuza kunqula phantsi kweNimrod enqabeni yabona injalo loo nto babenyanzelwe ukwenza loo nto qoxe apho kulapho imbidakalo isuka khona kwaye oko koko ngqo ibandla likuko namhlanje ukuba akuhambi sikolo sacawe ukuba akwenzi oku kwaye ufanele uqeshwe ukwenze oku nokwenza oku nokwenza oku ya ungaphandle komfanekiso ngaphandle phaya ethusana iphulaphule ngale ntsasa ndakhe ndamangala ndasoloko ndibanyanzela abantu yiya ebandleni akukhathaliseki uyaphi kwaye ndibabonile abantu behlehla kwaye besiya ngale ndlela ndaze ndacinga yintoni ingxaki ndaya kwabanye babo usuku lokuqala uphaya baya kuza kuwe joyina ibandla lethu ukuba akuyenzi akwamkelekanga yabona yinto enyanzelweyo iyanyanzeliswa kuwe yabona kwaye leyo yiBhabhiloni kodwa kuKristu uza ngolonyulo hayi ngokunyanzelwa intliziyo yakho ikutsalela ngaphakathi uThixo akabekanga gama lakhe ngoko eBhabhiloni ngokusondela ngoku akanakubeka igama lakhe eBhabhiloni amabandla oh bona babeka igama lakhe khona phaya kodwa akazange hayi hayi uthi uhle ngoku mzawane uBrenham linda linda qala nje uzole nje umzuzu ndicele ukuba ndihlale iphutyana akunako ukubona ngokuqaphela babeka igama lakhe khona phaya kodwa akazange ngoku wathi indawo endiya kuhlangana nani kuyo kwaye ndamkele ibhimileni kulapho ndanyule ukubeka igama lam uza ungene ngeli sango lo mnyango apho ndanyule ukubeka igama lam phaya kulapho uza khona kuhle babeka eli libandla likaKristu ukuba kukhona ntoni engalunganga ekwazisweni ishiya igama elinye kuchasa aha konke athe wakufundisa babengavumelani nako abafarisi bale mihla kodwa kufuneka sifumane apho awabeka igama lakhe kuba kuyo kuphela kwelakhe elinikeziweyo isango. Amen. Uzuko. Qaphela. Ulibeke phi igama lakhe? Unyana wakhe. Oh, uthi, linda umzuzu, dalwane uBrenham. Lowo, yayingunyana. Hayi uyise. Unyana usoloko ethatha igama likayise kuyo yonke imeko. Ndize emhlabeni egameni likaBrenham ukuba igama likatata wam yayinguBrenham. Wathi uYesu, ndize egameni likabawo wam kwaye anindamkelanga mna. ufuna isibhalo kopya uYohane ongcwele isihlanu amashumi amane anesithathu yabona ndize egameni likabawo wam kwaye anindamkelanga mna ngoko uyise ubeke igama lakhe yena lona elinguYesu kunyana kwaye yena uyindlela yena ungumnyango yena uyindlu yena kulapho uThixo anyule ukubeka igama lakhe uThixo akazange abeke igama lakhe kum yena akazange alibeke ebandleni yena akazange alibeke ewisile baptist katolika kodwa yena walibeka kuKristu othanjisiweyo uImmanuel kwaye igama liselizwini ngokuba yena lilizwi amen uyintoni yena ngoko ilizwi litolikiwe ukubonakaliswa kwegama likaThixo akumangalisi inyama negazi azikutyilanga oku kuwe kodwa ubawo wam osezulwini ukutyilile oku kuwe endinguye kwaye phezu kweli litye ndiyakuyakha indawo yam yokunqula kwaye amasango esihoko awayi kuyigungqisa yona amen o bandla eliphilayo likaThixo yimani kwesiqinileyo isiseko kuYesu Kristu yedwa ningayicula ingoma kodwa ukuba akukho kuKristu ilizwi niyengazinzanga ephasalakayo intlabathi ephaphathekayo kodwa phezu kweli litye uKristu ilizwi lam wakha umyalezo wobuLutere baze bawenza ihlelo wawukhula isihlalo seenyawo emva koko wakhula waba ngumlenze iwisile kunye nanjalo njalo apho kulapho yena wakha ibandla lakhe phezu kwelizwi lakhe ngoku akalilo unyawo wonke okanye ithanga wonke yena ngumzimba kwaye ngoku kukuthweswa ingaba uqaphele kwiipiramidi nto leyo andishumayela inkolo yapiramidi ngoku kodwa iBhayibhile yokuqala eyakhe yabhalwa esibhakabhakeni izodiac ingaba uyiqaphele iqala ngentombi nto into yokuqala kwizodiac eyokugqibela nguliyo ingonyama uyeza kuqala ngentombi uyeza okulandelayo njengengonyama yesizwe sakwaJuda nje kanye phambi koko isigaba somhlaza iintlanzi enqamleziweyo zonke ezinye izigaba ukuba besinexesha lokuqhubeka ngayo nto leyo sinayo emnqubeni kwaye ipiramidi ekubeni zezo ziseko phezulu kwigumbi likakumkani kwaye kanye phambi kokuba ubethe udonga lwesixhenxe kukho iplanga elincinci eliqalayo phaya apho umthunywa aphuma khona ukuze akuse kukumkani umthunywa uYohane umbhaptizi owazisa kukumkani kodwa intloko litye laliwa kwaye abazi ilitye lokumiselwa okanye nantoni eyiyo abazi ukuba liphi ngokuba lilitye elaliweyo kodwa elo lilitye elithwesa yonke into oko kuyenza ipiramidi ngezigqibeleleyo izigaba zamabandla asixhenxe yongeza ubabalo yongeza oku yongeza oku kukho ukongeza okusixhenxe eyokugqibela kristu yongeza oku uthando lwakho yongeza ubabalo kubabalo lwakho yongeza into ethile engenye kunye nento ethile engenye de ifike phezulu ukristu yintloko litye kwaye ndingumnyana ngoko unyana usoloko esiza egameni likayise nawuphi unyana uza egameni likayise kwaye uYesu wathi ndize egameni likabawo wam ngoko ngubani igama likabawo ngubani igama likanyana kwaye wathi ixeshana elincinci lize ihlabathi lingandiboni kodwa nina niyakundibona ehe uze ngesimo sikamoya oyingcwele elo gama uYesu eso sisizathu babenqula oh Yesu yabona yabona bawo nyana kunye nomoya oyingcwele yinkosi uYesu Kristu yiloo nto ndize egameni likabawo wam naza anandamkela mna ngoku khumbulani wongeza kananjalo apha kwaye wasilumkisa omnye uya kuza ihlelo imvumonkolo baya kuza egameni labo kwaye niyakubamkela anikundamkela mna ilizwi lingqinele laza labonakaliswa phambi kwenu njengoko waye elapha kanye ngoko ke ulapha namhlanje sanukuphosa okuya bantu ngokunqumleze esi sizwe omnye uya kuza ibandla kwaye niyakukholwa okuya ukuba ningenza nje nakanjani. Andiyikuyingqinela akazange nangaliphi ixesha nanini angqinele nayiphi into nakweliphi ibandla ngokungaphandle komyalezo owanikezwayo. Ugwetyelo nguLuther, Wesley ungcwaliseko, Pentecost ubuyiselo lwezipho. Emva kwaye kwamsinyane njengoko benza ihlelo kuye phaya yafa engulula izibhalo, kodwa wathi, ndiyakwanyula indawo yokubeka igama lam. Kwaye igama lalinguYesu, kwaye uYesu lilizwi, uYohane woNgcwele wokuqala. Ingaba kunjalo oko, leyo yindawo yokunqula kuKristu ilizwi lize egameni likaBawo wam. Umprofeti wathi, igama lakhe liyakubizwa Immanuel, lowo nguMateyu isinye amashumi amabini anesithathu, ukuba ufuna ukubhala oko phantsi, uYesu Yehova umsindisi. Ngoko umqolo wesihlanu ubonisa ukuba ungumnyango. Ngoko ezininzi ezinye ezingabonakaliyo izibonakaliso eli sango negama nendawo ingabonakaliswa ukuba uphaya kuphela indawo athi uThixo ahlangane nomntu ukuba anqule kwaye uxa ekuKristu. Ngoko umbuzo ngu, singafika njani kuye? Ngoku oku kungatswikila nje kancikane, kodwa niyazi njengokuthabatha iyeza ukuba alikwenzi ugule, alikwenzeli okulungileyo, yabona. Ngoku amaLutere afune ukungena ngendlela enye ngokujoyina ibandla lobuLutere, amaWisile afune ukungena ngokukhwaza, amaPentecost afune ukungena ngokuthetha iilwimi. Oko ayikabi kuko, yabona. Hayi, ezo zizipho njalo njalo. Kodwa awokuqala amaKorinte ishumi elinesibini athi, ngamoya mnye umoya kaThixo, nto leyo ingumniki bomi elizwini imbewu ukungqinela laa mbewu ngelaa xesha, yabona. Nantsi apha imbewu yesigaba samaWisile ileli phaya, uthabatha umoya oyingcwele ukwenza laa mbewu iye ebomini kwaye ihla ihlambulule ibandla ngongcwaliseko. ULuther akakhange akushumayele oko kuba wayengakwazi. AmaPentekoste afune ukuthetha ngeelwimi ukwenzela ukubuyiselwa kwezipho ngamnye udandalazisa, leyo yiyo, leyo yiyo, yabona. Kodwa ngamoya mnye sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye, kwaye laa mzimba lusapho, usapho lukaThixo, kwaye leyo yindlu kaThixo, kwaye indlu kaThixo ligama likaYesu Kristu, igama lenkosi yinqaba eliqilini amalungisa abalekela kuyo aze akhuseleke. Ngoko uza kuza njani ngesihloko? Ingaba itsheki yakho iza kwamkeleka njani ngokuthi ndihlawule ngokoluhlu lukamhlonitshwa gqirha mphathiso? Yabona, yabona, ungaba ngumhloniphiki gqirha mphathiswa, kodwa igama lenkosi nguYesu Kristu, yabona. Ndanyule ukubeka igama lam emnyangweni wendlu yolwam unqulo ukwenzela usapho lwam luya kuhlanganisana phaya phantsi kwegazi, njengoko kwakunjalo eyiphutha nantoni engaphandle yafa, kwaye ngaphakathi phaya akukho songa sinagwele, akukho mcube wabuhlelo kuye naphina indlu yam. Indlu yam, abantwana bam, abazalwe ngeemfuza zam. Amen. Uzuko kuThixo, iimfuza zam zikubo, ezam. Ezam, ndibeka ilizwi lam kubo, ndiyakulibhala kubo phezu kwamacwecwe entliziyo yabo. Olo lusapho lwam, usapho lomzimba kaYesu Kristu, usapho. Kwaye lo mnyango uya kungena ngawo, hayi iWisile Baptist okanye iPentecoste, kodwa umnyango apho ndibeke igama lam. Ayinakuba yiWisile, igama likaThixo aliyoWisile, igama likaThixo aliyoPentecoste, igama likaThixo aliyoBaptist, igama likaThixo aliyoKatolika. Hlalela ngaphandle kwiminyango ngoko, yabona, yabona, yabona. Kodwa kwindawo apho ndanyule ukubeka igama lam, ngoku akukho ndawo yimbi eBhayibhileni apho uThixo wakhe wabeka igama lakhe kuphela kuYesu Kristu. kuba unyana kaThixo ethabatha igama likaThixo kunye negama likaThixo lobuntu kwaye akukho gama limbi linikiweyo phantsi kwezulu apho kufanele usindiswe khona. Andikhathali wisile bhaptizi rhabe zikhathekizini okanye nantoni ofuna ukuyenza kuphela ngegama likaYesu Kristu apho onke amadolo aya kugoba kunye nalo lonke ulwimi liya kuvuma kulo yena ukuba yinkosi. Leyo yindlela oza ngayo kwaye ukuba wawubhaptiziwe nje emanzini kakuhle kakuhle kwaye emva koko waphika ilizwi ngoko ke ungumgqakwe uzalo lwakho lwalungalunganga ubanga ukuba uyamkholelwa yena kwaye uyamphika yena. Ndingaluphika njani usapho lwam xa ndingamphika njani uCharles Branham ekubeni ngutata wam? Uhlolo legazi emnyango luyayibonakalisa loo nto. Isenzo sam nokungqinelwa kwelizwi likaThixo ebomini bam lubonisa ukuba ndingumntwana kaThixo okanye hayi. Ngoku nantso ekuphela kwayo indawo kaThixo, yabona yona? Ekuphela kwayo indawo aya kuthi uThixo amkele idini lakho. Andikhathali unyaniseke kangakanani kukuKristu. Kwaye khumbula uthi kuhle ndiyakholwa ndiyangena nam. Khumbula iBhayibhile ithi uthi kuhle iBhayibhile ithe lowo ukholwayo ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo usindisiwe uya kusindiswa. Iyatsho ukuba kodwa khumbulani yona kananjalo kubhaliwe akukho mntu unokubiza uYesu uKristu kuphela ngomoya oyingcwele. Yabona, ungathi unguye kodwa akanguye ade umoya oyingcwele ngokwawo onika ubomi elizwini uyibonakalise ngokungqinela ukuba ungunyana kaThixo. Eso sisibhalo. Indawo endiyanyulileyo ukubeka igama lam akuyi kunqula nakweliphi isango, kuphela kwisango endibeke igama lam kulo. Ngoko ndiyakukwamkela ukusapho lwam. Ngoko usapho lukaThixo luthobela umyalelo kabawo wosapho kwaye uyinkosana yoxolo, uThixo uSomandla, ubawo ongunaphakade kwaye ulawulo lwakhe nokulawula akusayi kubakho siphele. Ukongamela kuya kuba phezu kwamagxa akhe kwaye yena ekubeni irhuluneli, ukumkani, uEmmanueli wokuqala wokugqibela, inkosana yoxolo, Thixo uSomandla, ubawo wanaphakade, bonke ngamnye kubantwana bakhe bathobela lonke ilizwi ukuya kumyalelo ngokuba bayinxalenye yakhe. Siphila kwikhaya lethu njengooBranham bephila, uphila kwikhaya lakho ooGenesis njengooGenesis bephila kwaye endlwini kaThixo siphila ngelizwi likaThixo kwaye lonke eliphuma emlonyeni kaThixo kwaye naliphi elingelinye umgunyathi asisayi kuphulaphula kuye. Yabona, uya kudla isonka esingenagwele sonke isigaba sebandla njengoko ndininika sona, kodwa sanukuzama ukubuyela emva nihlohle okuya koku ngokuba iya ekubeni ngumdiza. Uya kuthabatha amathambo nezinto ezishiyekileyo zedini uze uzitshise. Ziphelile, sigaba sebandla sifile, siqhubekile, sikwesinye ngoku. Amen. Indawo endiyanyulileyo ukubeka igama lam kuyo, obethu, amaKorinte okuqala ishumi elinesibini. Qaphela amaEfese isine amashumi amathathu. Ningawenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi natywinelwa kuwo kude ku imvuselelo elandelayo, kude kube ngumhla wokuhlangulwa kwenu. Ningawenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi natywinelwa kuwo kude kube ngumhla wokuhlangulwa kwenu. Ngoku qaphela, masisebenzise oko kwisifundo sethu sesibhalo. Ngoko kungcono sihambe, ndicinga ndidinisa abantu. Yabona, khangela apha, abantu bayaphakama baze bagoduke. Niyabona ke banedinara iphekile kwaye umntu othile abafuna ukudibana naye bebengalindelanga ukuza ezantsi apha ukwenzela ukuphulaphula imini yonke. Yabona, kodwa Ben, oh, ndimele ukusebenza kuwe. Sikelelwa, enkosi. Tolani uBen, ndiyakuthanda Tolani uBen. Ukuba uyayazi yintoni laa nkwenkwe eve ubunzima yona ngenxa yethu kulaa mfazwe yadutyulwa amaceba onke yadubuleka nayo yonke into engenye yaba nobomi bento yonke kodwa uThixo uyisikelele yahlala ngokunyaniseka. Umfazi wayo wayishiya wabaleka kwaye watshata kwakhona yaze yathabatha abantwana bayo. Oh Bethu, andikwazi nje ukucika ngayo kodwa nakanjani uThixo akusikelele Ben. Ilele kanye ngoku igcwele ziingceba icuthisela kwimithambo luvo nayo yonke into engenye nto leyo enifanele nazi imvelaphi yento. Niyabona uThixo ayisikelele laa nkwenkwe. Ewe, enithe natywinelwa kuwo kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu. Qaphela ngoku oku kungatsweba kancikanana kodwa qaphela sanuxabana nam. Khumbulani nje xa uIsrayeli wathi wajonga kulaa mnyango unalo elaa gazi emnyangweni igama igazi ubomi waza wangena phantsi kwelaa gazi abazange baphume kwakhona bade baphuma eyiputa. Ningawenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo apho nithi ningene kuwo kwaye ningaphumeli ngaphandle kwakhona kude kube ngumhla eniya kuhlangulwa ngawo. Yabona, niyazi iBhayibhile isoloko ilungile. Ubeka amazwi khona phaya, kufuneka uyibeke apho iya khona. Ukuyenza yona wenza umfanekiso wonke wentlangulo. Yabona, yabona, ningawenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi natywinelwa kuwo kude kube yintlangulo yenu nide nibe nihlangulo. Nityinelwe phaya niphantsi kwegazi aniphindi niphumele ngaphandle kwaye emva koko niba yintoni? Unyana kaThixo, usapho lukaThixo etywinelwe ngaphakathi ngomoya oyingcwele. Umtyholi ebengenakufumana ukuba ebefuna kuba wena ufile, umyeni wakho omdala ufile kwaye wena ungcwatyiwe kwaye ubomi bakho bufihlwe kuThixo nguKristu baze batywine ngomoya oyingcwele. Yabona, uza kufumana njani? Uza kuphuma njani? Wena uphaya uzuka ngoku. Ndiyakuyiyeka loo nto nje, yanele ukuze wazi endithetha malunga nako. Emva koko isidalwa esitsha, hayi kwihlelo kodwa kwilizwi, uyindalo yelizwi ukuba ilitye lesiseko labekwa kuwe phambi kokusekwa kwehlabathi namiselwa ukuba ngoonyana neentombi zikaThixo. Kwaye phezu koko kuza ilitye phezu kwelitye kwisigaba ngasinye ukungqinela elaa lizwi elivelayo nje ngokuchanekileyo njengoYesu wenzayo kwisigaba sakhe, nto leyo eyi intloko linye yakho konke uye kulele sonke isigaba. KuYesu kwakukho uMoses, kuYesu kwakukho uDavide, kuYesu kwakukho abaprofeti. Ingaba injalo? Jonga kuYosefu, wathengiswa phantse ngamaqhosha angamashumi amathathu esilivere, walahlwa, ufanele ufile, wakhutshwa, wahamba waza waya ngasekunene kukaFaro. Khangela, ngokuchanekileyo uYesu wayenjalo, uYosefu waye kuYesu. Kwaye xa wayesiza wayeyinzaliseko yookumkani abaprofeti. Aleluya, intloko buThixo iphumle ngomzimba kuye uze kuhlangulela ngaphandle phaya umtshakazi, umsebenzi wobugcisa. Umsebenzi wobugcisa ethi kuSathana ukuba xa esithi iintsuku zemimangaliso zidlule akukho nto efana nezi zinto enithetha amalunga nazo, jikela emva kwam Sathana. Yabona, yabona, umsebenzi wobugcisa umile kwaye ukhusela. Ngelinye ixesha intloko litye iya kubuyela intloko yakho konke kwayo kwaye yamkelele umtshakazi kuye, nto leyo umfazi uthatyathwe kwindoda, inxalenye yendoda. Yonke imfuza zendoda zikumfazi okwenza umfazi kwaye leyo yindlela ilizwi likaThixo linjalo kwibandla okwenza ibandla umtshakazi, hayi ihlelo oko okukamtyholi konke ngamanye kuwo. Andibizi abantu phaya loo nto, balusizi olukhohlisiweyo lwabantu njengoko watshoyo uYesu. Iimfama zikhokela iimfama kwaye wayengenakubakhupha kwaye bathi kutheni uzalwe ngombulo, ubani okuxelele ukuba uze apha, sesiphi isikolo, sesiphi isikolo sakwalizwi esikwamkelayo? Bathi sinoMoses. Singa wathi ukuba benimazile uMoses ngenindazile nam. kuba uMoses ubhale yena kwincwadi zakhe ezine, inkosi uThixo wenu uyakuvusa umniki welizwi, umprofeti ofana nam, kwaye ongasayi kummamela la mprofeti uyakunqunyulwa phakathi kwabantu kuko konke okukhoyo oko. Kwaye yintoni? Ayiyo ilizwi. Kwaye liyintoni lona? Ningashiyi nanye yegwele elishiyekileyo nje, sanukubeka igwele phakathi kwalo, sanukongeza nanye imvumonkolo nalinye ihlelo, kuba ingcolisekile kanye phaya idini lenu ligqityiwe. Masikhawuleziseni ngoku kanye ngokukhawuleza ukuze niyokutya. Qaphela, ngoku ngoko ungunyana kaThixo endlini kaThixo, uyinxalenye yezoqoqosho lukaThixo. AmaRoma 8:1 ngoko akukho kugwetya kwabo bakuKristu Yesu, kuba bafile ehlabathini baphila kuye, kwaye bephila kulo mhla wangoku besenza ilizwi athe uThixo wabasebenzisa bona okanye wabamisela bona, wabeka amagama abo kule ncwadi yomtshakazi. Kwaye xa amanzi esiza phezu kwalaa mbewu esentliziyweni ayinyusele phezulu kumtshakazi kaKristu, oh bethe nje okugqibeleleyo kangangokuba inokuba nako kuso sonke isigaba ibe isoloko injalo, amaLuthera phantsi kogwetyelo unyawo akhula ngolwahlobo, uWesley phantsi kongcwaliso, amaPentecosti phantsi kweengalo, imisebenzi nezenzo nentalontalo yafanele ukuba ngamaCalvinisti okanye yafanele ibe ngama-Arminiyam, yafanele ibe ngabomthetho. Kodwa ngoku siza entloko, intloko litye, ubabalo, ubabalo, intloko litye limemeza, ilitye lentloko limemeza ntoni? Ubabalo, ubabalo. Ukugqitha ekufeni nemvumonkolo ukuya kwilizwi eliphilileyo likaThixo ophilayo, icebo ekuphela kwalo elinikezelwe nguThixo lesigaba sakhe, oonyana bakhe kwisigaba selizwi badliswe ubomi ngomoya, njengentlantsi elumekekileyo ngento ethile eyenza iphile, kwaye bahleli ngoku kwezasemazulwini indawo kwixesha langoku sebephila kwaye bethobele kuso sonke isithembiso elizwini. Ngoko yintoni oko ikwenzayo nina ekubeni niyinxalenye yemfuza kaThixo, inxalenye yelizwi, amanye amadoda inxalenye yelizwi likaThixo, behleli bonke bebonakalalisa umzimba wonke kaKristu ngokuba akukho gwele phakathi kwenu? Yabona yintoni athetha ngayo mzalwane uBrown? Akukho gwele phakathi kwenu, nje ilizwi kuphela. Nihlele kwezasemazulwini indawo emnyangweni apho yena abeke igama lakhe uKristu Yesu. Akukho gwele phakathi kwenu, oko kuzisa ukuphelela okuzeleyo kwentloko buThixo ngokusemzimbeni phakathi kwenu. Yayingenakwenzeka kwisigaba sikaLuther, yayingenakwenzeka kwisigaba sikaWesley, yayingenakwenzeka kwisigaba sePentecost. Kodwa kumhla xa unyana womntu aya kubonakalisa atyilwe abuyisele emva ibandla ngokumanyeneyo kunye nobupheleleyo obungcwele bukaThixo phakathi kwabantu bakhe, kubonisa ekwaminye imiqondiso ebonakalayo ezibonakalisa yena njengoko wenzayo ekuqalekeni xa wabonakaliswa emhlabeni kwimo yomprofeti Thixo. Oh, kuzuka kuthenjisiwe ngoMalaki 4, kuthenjisiwe ngazo zonke izibhalo, unqulaphi indlu kaThixo. Nihleli kwixesha langoku, ngoku ngokukhawuleza masijonge nje ngokukhawuleza ngoku, emva koko siqhubeka malunga kwimizuzu elishumi siya kube simkile, inkosi ithandile. Ngoku masijonge kwabanye abathe badliswa ubomi kule ndlu kaThixo yesigaba sabo, uEnoki kwimizuzu elishumi siya kuhamba ukuba ninokunyamezela nje kangako kade. Khangela, uEnoki waye eli lizwi eliphilileyo likaThixo lesigaba sakhe, waye engumprofeti. Umprofeti sisibonakalisi sikaThixo, kwangaphi abakwaziyo oko? Isibonakalisi asizibonakalisi sona, isibonakalisi asisosibonakaliso. Kufanele kubekho into ethile ebetha isibonakalisi, isibonakalisi ukusenza sibonakalise. Ke umprofeti sisitya esanyuliweyo sikaThixo esingena kubonakalisa nanye into konke konke, kuphela kusemgceni othe ngqo kunye nesasibonakalisi uThixo ukubonakalisa umfanekiso kaKristu ilizwi. Yabona akukho nto yimbi yanokuyenza. Usisibonakalisi, eso sisizathu umprofeti kwafuneka atye incwadi, eso sisizathu kwafuneka atye incwadi yesongwane. Kwafuneka abonakalise elalizwi ukwenzela esasigaba. Niyayifumana? Qaphela, uEnoch, isibonakalisi esigqibeleleyo sikaThixo kumfuzisele. Xa uThixo wayegqibile, wayegqibile ngaye, wamguqulela nje, wamnyusela phezulu. Ubuxhakaxhaka awathi wabubonakalisa baba ziziqhushumbisi kunye nomoya zaze zamnyusela phezulu. Into ekwanye ngemihla kaEliya, uEliya nku nakumathambo akhe apho okwakubonakaliswa umbonakalisi kaThixo emzimbeni wakhe kwenziwa kwabonakalisa ilizwi likaThixo. Babeka indoda efileyo kuwo waqhiphithekela ebomini kwakhona. Siyinyama nethambo lakhe, oko nje singumtshakazi kaKristu. Ingaba niyakukholelwa oko? Kulungile. Wasifela kwaye safa kwiziqu zethu sasa sangcwatywa egameni lakhe okukuze singaphindi sibe ngabehlabathi kodwa kuye, nto leyo zombini usapho lwezulu libizwa emva koYesu Kristu lawo ngamaEfese isinye amashumabini anani. Ngokubini izulu usapho ezulwini, yintoni elibizwa ngalo usapho ezulwini? UYesu. Libizwa ngantoni usapho emhlabeni? Kuhle, leyo yindlu kaThixo apho igazi likhoyo. Ingaba injalo? Lowo ngumnyango, elo lisango, leyo yindawo abeke igama lakhe kwaye ulizwi wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu. Lilizwi libonakalisa kwaye liqhitha isigaba uphila kuso. Oko yiloo nto waye eyiyo, oko yiloo nto uMoses waye eyiyo, oko yiloo nto uYakobi waye yiyo, oko yiloo nto bonke babo babeyiyo beqhitha elalizwi likaThixo, isibonakalisi sokuba uThixo wayebonakalisa yena. Kwaye ukuza kulaa mfanekiso ugqibeleleyo kaThixo, uYesu Kristu, umsebenzi wobugcisa kaThixo, wabethwa ukuze abe nokuthabathela bonke babo ukwenzela umtshakazi abe zizibonakalisi. UMoses waye ekuye, uYoshua waye ekuye, kwaye ukuba ukuye, wawukuye phambi kokusekwa kwehlabathi, usapho lukaThixo. Weva ubunzima kunye naye, wafa kunye naye, waya emnqamlezweni kunye naye, wavuka kunye naye, kwaye ngoku usekunye naye, uhleli kwezasemazulwini indawo, ubonakalisa umyalezo wesigaba ehlabathini, ukukhanya kwehlabathi, ukukhanya kwehlabathi. Kodwa ukuba ifihlwe yibhasikiti yesitya sobuhlelo, baza kububona njani bona? Kuba ngezithethe zenu nenza ukukhanya kungasebenzi. Ngokuzama nina bobuhlelo, nizama ukugcina ukukhanya kude ebandleni lenu, anisayi kungena, ningayi nokubavumela. Amen. Masime nje bethu, inokuninzi kangako apsi singaqhubeka. Oh bethu, sinemizuzu emihlanu. Niyabona ngubani umnyango uphi apho uThixo abeke igama lakhe? UYesu. Ufika njani kwigama lakhe? Ufika njani phaya? Ngokubhaptizelwa phaya njani? Ngamanzi, ngomoya, inye iNkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo, elo lubhaptizo lukamoya oyingcwele. Ubhaptizo ngamanzi likufaka nje kubudlelwana kunye nabantu okokuba uyaqondwa ukuba wamkele uKristu, leyo yinyaniso. Kodwa lubhaptizo lukamoya, ndingabiza igama likaYesu phezu kwakho kwaye ndikubhaptize, oko akuyenzi ibe njalo. Kodwa xa kuthe laa moya oyingcwele ngenene, ilizwi lenene lisiza lingena kuwe, ilizwi uYesu, ngoko mzalwana, umyalezo awuyomfihlelo kuwe, ngoko uyawazi wona mzalwana, konke kukhanyiswe phambi kwakho. Haleluya, udumo malube kuThixo. Amen. Yamthanda, yamthanda ngokuba wandithanda kuqala, kwaye wathenga olwam usembe. Thixo othandekayo, ndiyathandaza ukuba wena uphilise aba bantu Nkosi, kwaye wenze ngamnye wabo aphile egameni likaYesu Kristu. Amen. Oh, uthando. Oh, kusukela ngoko ngokholo ndabona lamsinga. Loo manxeba akho enikeza ukusuka kulaa msebenzi wobugcisa. Uthando oluhlangulayo lube ngumxholo wam. Ungathini? UThixo luthando. Lo uthandayo ngokaThixo ubungcwele. Uthando olungcwele. Hayi uthando olungcolileyo, olucocekileyo, olunyulu. Uthando olungcwele. Uthando lukaThixo ulizwi. Imithetho yakho ndiyifihle entliziyweni yam kuze ndingoni kuwe. Oh bethu, lowo nguDavide ekhala. Ingaba akamangalisi? Andimthandi na yena. Koko kukho indlela enyulu, engcwele indlela. Ekuphela kwayo indawo yokuhlangana ayakuthi uThixo ahlangane nawe. Hayi ngokuba usithi, Thixo, ngoku ndingummisile olungileyo, ndingumbhaptisi olungileyo, ndingumpentekoste olungileyo. Hayi ngokuba ukuYesu ilizwi, inxalenye yelizwi elibonakaliswayo namhlanje, umyalezo wale mini, hayi okaLuther, okaWesley, Pentecost, kodwa uYesu. Kodwa uYesu wakho, isibonakaliso esithe seza koku, akunakubuyela emva kokuya. Oko ukongeza igwele, isonka sakho esingcwele, okokuba umntu uya kuphila ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo kwixesha lalo. Oh, yiza Nkosi Yesu, toko litye elikhulu. Khangela, kulele ngaphaya uthuli lwawo amaLuthere awafa emva ngaphaya phantsi kokubulawelwa inkolo. Khangela kuwo amaWisile, loo maPentecoste kunye nanjalo njalo enyuka ngoku okwakukruneka kwenene okuphumayo. Nina maAssemblies of God, nemkana zenza umbuku xa kwakanye loo nto uThixo wanikhupha kuyo, najikela kanye emva njengehagu emgxobhozweni wayo. Ninabobunye United, endala iJC yePentecostal Assemblies kaYesu Kristu, enye yabantsundu naza nazohlula ngenxa yocalucalulo. Nina nakwenzayo oko, naza emva koko namanyana nayibiza United, naza emva koko nazenza umbutho nanochuku ngakwiAssemblies njengentsha ibuyela kumhlanzo wayo. Ukuba umhlanzo uyenza intsha igule indawo yokuqala, awusayinakuyenza igule nakwakhona. Guqula isidlo sakho ukusuka ehlelweni ukuya elizwini uze uhlale noKristu usizi kuni. Inobawo khona ngaphaya, inobawo khona ngaphaya, inobawo khona ngaphaya, kolunye unxweme. Ngenye ekhanyayo imini ndiya kuya kumbona, ngenye ekhanyayo imini ndiya kumbona, ngenye ekhanyayo imini ndiya kumbona, kolunye unxweme. Oh, oko akusayi kuba ngumhlangano wochulumanco, oko akusayi. Ilizwi liya kwilizwi, xa umtshakazi unyukela phezulu, ilizwi ngelizwi. Umhlangano wochulumanco, kolunye unxweme. Olwalusuku lukhanyayo lungaba ngomso, olwasuku lukhanyayo lungaba ngomso, olwasuku lukhanyayo lungaba ngomso, kolunye unxweme. Uthi uthetha oku yamzalwane uBrenham, ewe mhlekazi, xa amaLuthere esasigaba, amaWisile esigaba sawo, amaPentecoste esigaba sawo, abanyanisekileyo, hayi abo buhlelo, amaPentecoste abo bongeza igwele, amahlelo abo afa, kodwa eli lizwi linyanisekileyo liqhubeka, yabona? Njengohlobo awatsho ngalo uYesu, ngaloo mini niyakuyazi ukuba mna ndikubawo, kwaye nobawo ekum, kwaye mna ndikuni, nani nikum, konke lilizwi. Okuya kusayi kuba ngochulumanco umhla, xa oonyana bakhe behlangana esangweni lakhe, hlangano wovuyo, okusayi ukuba ngumhlangano wochulumanco. Kolunye unxweme. Ngoku bantu, siyafundisa ngoku. Kodwa khumbula, xa usimka apha, qalisa ukuphuma kwikhasi ngoku, uya kungena kukhozo. Kodwa lala ebukhoneni bonyana. Sukongeza oko ndikutshiloyo, sukususa oko ndikutshiloyo, ngokuba ndithetha inyaniso kangangoko ndiyazi yona, njengoko ubawo endinikile, yabona? sukongeza kuyo yitsho nje oko ndikutshiloyo. Into yayo yile, baxelele nje abantu ukuba baze bafune inkosi uYesu kwaye ngoko nina ngokwenu nilale kanye ebukhoneni bakhe, yenza nje uthando kuye. Oh Nkosi Yesu, nyana kaThixo, ndiyakuthanda wena. Thambisa intliziyo yam, Nkosi. Susa konke ukungcola nokuthanda ihlabathi kwaye kundenze ndihlale ngcwele kweli hlabathi langoku phambi kwakho. Singathoba iintloko zethu ukwenzela umthandazo. Ngo, masibone. Ingaba sinayo nabani owanyuliweyo ukuba andulule ngomthandazo? Okanye ndiyakuyenza ngoko. Hloniphani ngenene.
We thank you that we have had our spiritual
Thixo othandekayo. Sibulela wena okukuba sibe nakho ukutya kwethu kokumoya. Sibulela wena, Nkosi, kokuba isondlo selizwi sikhulisa oonyana bakaThixo. Ayichaphazeli nasinye esinye isimilo, kuphela koonyana neentombi zikaThixo. Ke sibulela wena ngayo. Kwaye siyathandaza, Thixo, okokuba siyakuxhamla ngokuya, okokuba asiyi kubulela wena kuphela, sibulela wena ngayo, kodwa singasebenzisa amandla okuzama oku ngothando. Sicenge abantu bakholelwe kuThixo wethu, abaneenkani, aboni, abafazi, amadoda, amakhwenkwe, amantombazana kwesi sigaba. Ukubona, Nkosi, ukuba iimeko zengqondo isigaba esiphakuzelayo abaphila kuso abantu sibaqhubela ngaphandle kwengqondo yabo ukuya ngqo ekuzalisekeni oko isibhalo sikutshiloyo kwaye sakuthembisa. Ezinkulu ukuba mbi kakhulu izinto ziya kuza emhlabeni njengeenkumbi ukuza kungcungcuthekisa abafazi abacheba iinwele zabo. Ziya kuba neenwele ezinde njengomfazi kwaye okubi kakhulu okwahlukileyo ukubonakala abaya kuthi babe nakho ukubona. Nkosi, kweziya zengqondo ezikhohlisayo iimeko abakuzo kwaye ngoko bekhwaza ematyeni neentaba, abafazi abaya kudlezana izinja neekati kwaye bangakhulisi abantwana ukuhlonipha wena, abo othe wabanika abantwana kwaye babakhawula bakhululwe ezitratweni ukuba benza bakufunayo. Akumangalisi uthe, Nkosi, xa wawusiya emnqamlezweni. Emva koko bayakuqalisa ukukhala ematyeni nasezintabeni ukuba zibawele. Sibona yonke enye into inyukela phezulu ngeli xesha. Sibona isibhalo singqinelwa, sibonakaliso kwaye njengoko sibona nje oko, Nkosi, wena ngamehlo angawethu ubonakalisiwe ngenye imini kuya kubakho ugxilo kwaye siyakubona ukubonakaliswa kwelaa lizwi kuba unyana womntu uya kuza emafini ozuko kunye neengelosi zakhe ezingcwele kunye naye kwaye siyakuxhwilelwa phezulu ukuya kuhlangana naye emoyeni. Iyakuba ngoko siva ngayo ngoko siyakuyibona ngawethu amehlo. Sanga singafunyanwa kuye, Nkosi, indawo ekuphela kwayo enikeziweyo kwaye yena lidini. Sizisa yena oko sikuvileyo malunga noYesu Kristu endlwini kaThixo ubhaptizo lukamoya oyingcwele ngalo igama likaYesu Kristu. Kwaye phaya idini lethu liyamkeleka size siziswe kusapho ngokuba noko sibhadula phandle ehlabathini sasingabamiselweyo oonyana neentombi zikaThixo phambi kokusekwa kwehlabathi. Inkosi kuwe ngoko, wawo. Oh, angathini nabani angaze abuyele emva kwinto enjeya xa bafumana inyaniso yokuba uThixo ukhethe bona kwihlabathi. Kwakukho izigidi ezilahlekileyo ngomhla endasindiswa ngawo. Oh, mvana efayo, ingaze ndikubulele njani wena? Ndingathini intliziyo yam ibe nako ukuhlonipha ngokwaneleyo phambi kwakho? Ndincede, Thixo othandekayo, ukuba ndiphile nyanisekileyo. Nceda abantu bam baphile nyanisekileyo. Ndiyabathandazela, Nkosi, bonke ngamnye oya kuthi wena uthando. Thixo, nakanjani? Bendingenakuyazi kanjani, andiyazi kanjani, nje ndicele kanjani, Nkosi, kwaye mhlawumbi andiceli oko ngendlela elungileyo, kodwa wena xolela ukungazi kwam, Nkosi, kwaye nje ujonge entliziyweni yam. Ndiyathandaza ukuba kungabikho namnye wabo othi alahleke, namnye wabo bawo. Ndiyababanga bonke ngamnye ukwenzela wena, egameni likaYesu Kristu. Amen. Dia kwaye ukuba niyamthanda niyathandana omnye nomnye qhawula isandla omnye nomnye.
Sir!